na tupepe, shikulu, nomba tuwa chetekela. Tuwa chetekela pa mwana wakualesa. Kamili ukupitra muli ichi, tuwa pokele omwe wa miayaya ukupitra muli wene. Nomba tuwa longa na kamili, muno kasuwa na ngu muno chungulo, pakulonga na kumbi. Kuchetekela imwe pambila. Kamina pafyo, mwana tuweba ko muno vushiku. Tuwa mchetekela imwe shikulu, kabitrole la pali imwe. Kabili mwatire, awavalo lela pali shikulu, apepe muka amaka yabo. Naka pupuka kumapindo, ngaka pumpe. Kabitu wape pamweleza, ukuti, malatu pena yali amaka, ya kupukira ko, muno wishiku, yo tulelela pali imwe. Tuwa mtotela, pali ya babantu. Na pafyo mapili vula kuli imwe, kabili, nefyo mapili vula kuli ine. Ne mtotela pali chitata. Vena, fya kubekwa, fyenu. Kabina pepa mwelesa, ukuti muno ushiku, ukuti mwana ilangisha mwebene, mumusango kuli vena, ukulingana ukabila kwabo. Ngamuli abalwele muno, shibe nga poshiwa. Ngamuli ukutwishika, mano ya muntu umo, funye nipo shikulu. Tupele nifye ifya chinso chenu, na mapalo yenu, pantu, tulefu kabila shikulu. Mimwe, wingi wonse wesu. Kabili ukwabula imwe, tekuti tuchitaka ntunerio kamo. Wape kukuti, mpokelele ukutotela kwesu, bali fionse ifyo mwachita. Mwishi na alia kwa Yesu Kristu, twalolesha kunta nshi, kumapalo yenu. Amen. Kuti mwaikala. Kabili chisuma, kulifyo kwa ukwatala kwa panono, muno wishi kupamulungu, muno mukati, ukuchira ifyo chali wishi kupamulungu wa fumineko. Tuleto tila sana wa mnjinefwe ala wambira nganishi muli uchishinka paku wikechi muno. Njishimepo babili na ngubata tu. Mnjina Mike Egan nga fintu na muna kunu makulia. Kabina ine, mnjina Mike na mnjina Southman, mnjina Ndechetekera, Roy Robertson na mnjina Woods, Eliona Wonsefye. Mali kuno, vale pilibira po, ilibe. Ukwesho kuchingisha mukati, ukutitu inga kuwata imbira nomba atemwa ilelo. Hei cho tuleto tila. Nomba, panshiku ya mulungu ile isolu chelo, shikulunga atemwa, ndefwa ya kukwato kulonga na kwa kuposha, ama pepo ya balwele. Kabili, tukavusonta fye ukuba, ukulonga na kwa kuposha, ngachakuti shikulu asuminisha. Na chimona, nunolu chelo, mwachivo tambalo twingi muno, na chitupepelela. Kabili ine, ilio mwachira pepa, no kuimba, na chitupepelelo tutambala, kabili muno wishiku, kulikona tumbi. Ife tuwa alitetekelo kuti, lesa alonda pabalwele. Pali wa mamunta yengi nga insha ya kuposhiwa, bakati kesu. Eleno kuchiringanya fiecha lo chonse, kabili tuletasha palichi. Kabina litonto nkenye, nishiku ya mulungu ileisa, pamulandu wa kutinka talanka fumepo panono. Kabili, tuwale menene sana kuisambilisho kabili ya ambila. Eichona tonto nkenye kuti, chave chisumanga chakutila, tuwalikwete u, ukulongana kwa kuposha, ukupepela balwele. Kami tuleche teke lukuti, lesaka tupela inchite ikalamba. Nomba mwe mengi, mle kwato kwenda mama ilo isha mengi, unobu shiku. Kanshi na chilanda, maumba kulia, kublubu wa kafeteria ilelo, unachikuwati la icha kulia, cha mchungulo. Abantu awe ingi, abasuma, nachipaposha muminwe, nukula nshaya nabo. Abantu, awo nshata la nkumanyapo, awavesa kuno kucharichi. Kabindeta isha sana, basi usafia msangoyu, kabindefwa yu kutotela chila umo umo muli imwe. Bambi mali sabire, ama blackberries, no kutuletela. Kabili umbi, atuletela imbeketi ya luto, na nguvuchi, ndechetekela wali evo, elio, eyo nefintufie. Tekuti muishiwe, ifyo icho chipiribula. Kabili uluchelo, na isa no kufumapanse, limoli mokuwa leva, uluchelo lumbi. Kwa hali mnina umokulia, uo chali chabi pichanga nshi, taa kwete fya kufwala nefintu, afwa hile kutila ine, nje mshitra kwe fya kufwala fimo. Na limine, ukufumina panse, kabina pene, njipunu ne mumbeketi, yama blackberries, iya ikire kwalia. Na atire, msheniwe ule tele, aya ama blackberries, elio atire awe, shitile pwecha msangoyo. Na chiva kuno, yota ula tibuche, kabini nshishiri apa pene. Kabini ali, ni mnina ne musuma radeo, ewa ndetele. Eicho, kanshi ifyo fintu, ndeto telapa kalamba. Billy Paul, achisa njeba, akashitaka nuna kapitapo, ukuti pakati kalukuta, luno muno mshiku, na wapoko musangulo, uwa bansangwili ile. Ine na mtote la palichi, sha, chirafuwa ya ukuti mchitecho. Ine na mtasha vye, bami wombele yenu, leo na fimbi po, leo icho, tazachirafuwa ikuwa yyo. kabiri lelo shikulu amipale namwishiba namwishiba Bible itira iryo lyonse mwachitire ababa chepesha mwachitire ine nomba ndananda kuli mwe pambira ukufika pofye kabiri ine abantu bamo kuti baba mwitonton kanyoli akuti ukuti ndeto nganyo kuti Yesu akeso luchelo nangu mubushiku ndesumina nomba nomba nshiretira eliyo akesa eliyo kabiri limite kuti ese mulungule isa kabiri mbi kuti chaba nuyumwa kaole isa limbi kuti chaba mumyaka 10 shishibe eliyo akesa Nelo kuli chintu chimocho ndefu yaku, yonse mune chibika mano yenu. Mune baba iteanya, baka shita konse nangu insa, mwamona, ukuti, ngate eshile lelo, imbi kuti aba pano, mailo. Eicho, uvike fiecho mano yenu, ukuti, ale isa. Kabili nshishive, nishitejo chika baka shita kandi, aka kulekeleshako, pano pesonde. Nangu onse muli ifwe, kabita paina ngu umo, pali ifwe, uwa ishiwa ili wakesa. Noku ishiwa, ta ishiwa umuine, kufia wofia kwe umuine. Atire, tata eka, ewa ishiwa ili wakesa. Nangu mwana, ta ishiwa ili wakesa. Kamutu makuli ifwe, na kabili. Lelo, tulelo lela, ukuisa kwa kwe. Kabili nga jagutila, teeshile munkolo yandi, limbi kuti aisa, mwika konkapo. Nga teeshile, na muli iyo, akesa, mwika konkapo.
But for myself, I can't see.
Lelo paluandi, shile mwana po inshita, isheleko. Inefye, kuliine, kutita chitika fye paka chitaka likonse. Nomba, ichota chile pilibula, ichota chile pilibula, nomba, ukutimuka mwone miru ya pilibuka na fionse. Uko, te kuisa ndelanda po, ndelanda paluwa kuiluluwa. Mwamona, akachita ukuisa kutatu. Aleisa, mwana waume, watatu, amashina. Akesa muli fitatu, tata mwana mpashwa mshilo. Mwamona, chose ni Kristu mwine, leso mwine, nishitafye shonse. Nomba, na atu ishiwa, aisa mkulete mili mwitatu, ya kusena mina, ukulunga mikwa, ukushirishwa, nolo watcholo mpashwa mshilo. Yonse, muli lesa, ipwilika, muli fitatu. Echo kanshi, ali ishile umuku wantanshi, kukulubula na winga wakwe. Akesa muku wachibili, goku ilulua, ukusenda na winga wakwe. Akesa umuku wachitatu, pamuna na winga wakwe, imfumu na namfumu. Panuma, elu awantu abengi wale subilo kuisa. Nilonga isa inonjita. Tapakawe, nangufia umoke shiva, kanofia abo wabali yaba iteanya, abeke shiva, ili wakesa. Ukabafia abantu, tawale moneka, tawake shive, chikachitika kulibena. Wakolulu wafie, mkashitaka anono. Kabili, icho makasangu wafie, tawale moneka, naba pilibulwa, mkashitafia kanono, muka pakweli nso. Eicho, mwefia abo iteanya, palicho. Chika mipishanga nshuru chele lumo, ukulufia umutemu ikwa, tapakawe nelio umo, wakubasanga. Uchedeja kabecha vipa sana, ukuishu okuti, na chitika kale, nukushara na ushara. Eicho, mwisu ngefye, kuli lesa. Nomba, uyumulungu lesa, shikulunga atema, palichimocha uyumulungu lesa, ukufuma umulungu, ukufuma palichimo uno. Ngachakuti lesa atema, ngatuwala ulupwa, ukuluwesesha, kuwa Arizona, ukuma sambi leskulu, helio ine, ine nkawela. Nomba, nishia kukulia, nishia kwa tapo ukulongana nelio kumo, ukua kuila kulia. Nishia kwa sana kwa Arizona, nja kumbi, nitatuwala umutashikulia, palichimo ileisa, nkawela kawili kuno kuine. Nkeminina kuno kuine, bakuya ku British Columbia, nkawele Colorado, nkamu Arizona kawili, iyo chika palamina kuchaka. Ukupako fye inshita inono, inshita ya ringa, imbinshi kushibili ya tema chitatu, ukulunganyo lukwa pamo, nukuwela kuno muinshi kusha kutusha, isha chaka, shikulunga atema, ukuisa kwa to kulungana kuno mumulungu wa mwaka upya. Echo kanshi, ndi kuno sana sana, ishtei karamba, ndaba kuno imiku, ukutamusha po imiku, limo okuchira kunse kulia. Pantu, tatuwa kuwate charichi, nelio limo, nangu kulungana ukulikonse kulia. Tatu kuwantane lio chimo kulia, eicho, musango wa kulongana kwa lukuta. E, chintufie chimo, itabi pako fie, nisha kwa tenche ndekwa kwa kutuma avana, uko vengo mfa ishimbila, pamungefi avana benu, vesa mku mfa kuno. Kabili, kabili, eicho, ubu, ebule mabumo tuwa kwata. Elo bonse bali banobu mu busuma kwali ba ukwa uma ukwa kaba ichifuro cha uma elo abana bonse bamuneka babu misana chaikalisha kokulya ukuishimanga chakuti kwali wa kwabu minangu iyo ine na wapa kwenda kabiri ine nderenganya nache wefye chendende umukashi wande anjita ni ninji shibali muno kanshi neisala ndechi panuma yakulongana wonse namwishiva ushe chitwa chanchiria ifupu ifsensenunwa nangu ifupu ifishitusha nangu ichili chonse namwishiva muchanga usensenunwa nangu lyonse nyenda ukafye mumashuyambi kabiri ndi muchuponomba miaka makumi abiri na ibiri nalimolimo ndatontonkanya okuba omweni umbe umbifye pang'anda pantu nyenda endafye ndelolela inshita iyo iliyo tukekala panshi mchalo cha kumwesu ubushiku bumo lelo pali nomba ubulwi buchilipo echo kanshi tuleba mwipepo mwilaba panshi kuya mulungu ile isolu chelo chikulunga atemwa mukaleta balwele benu pamwe na bachushiwa mukende sho kwisa nokwikala munchende shenu bimbi kukaba ibumba ili yakupepelwa tukafulesha makadi yakupepelwa po ngachakuti tayakafule twakafulesha makadi yakupepelwa po ngabaka basi abalinga abakupanga omulongo owipi pamonga abantu amakumi abiri na bane atemwa amakumi atatu na mutanda nangu kuchirapo nomba limbi ifwe ukupela kwena tukapela makadi yakupepelwa po echo tukachite echi nalimo insaimo iliyo kulongana kwa lyonse takula tendeka ukonde tontonganya kusenda chikaba 8:30 eliyo bakafolesha amakadi yakupepelwa po bakensula echalichi nokufolesha amakadi yakupepelwa po panshi kuya mulungu ile isa uluchelo echo kanshi mukashiningishe okuba kuno bafye mukaleta batemwika wenu mukabengishe mukati mulya mukaba omusuma kabiri mwatalala bwino muchalichi ngabali lwala tukachita ichili chonse echo tuingachita ukuba pepelako ndetoterana kabiri bacha musangulo chachitemwiko kabiri nomba walaberenga simo ifya chebo chakwalesa munobushiku nokuiteanya pali chichala chitika chakubapo kwakwe na kabiri ukutuletera ichebo chakwe nomba natwishiba kutwaberenga isambiriro lilo lesa afwire kusokolola ifiri mu isambiriro mwamona kuti twabule esambiriro lilo lesa afwire okusokolola mukati k'esambiriro kabiri iliyomule kupukula nomba mwibuku yakwa yeremiya chipandwa cha chibiri ndefwa yansose kuti ndinensansa pakuba pamwe nefwe munyina livail munyina omusuma nga nshi muli shikulu kabi ndetontonkanya kuno munyina kuno nafirwa okwibukisha echina lyakwe munyina Willard Cres kabi nimona bamunyina okufumaku Arkansas munyina John abambi abafumine munchende eshashinguluka Poplar Bluff na munyina Blair kabiri munyina Jackson na munyina Rado na bambi abenge abo ine ine nshinga kuti natemwa okulumbula chira umomo eshina nombate kuti nkumemo nokuishiba namwishiba munyina Ben Blunt namumona ekelapa ilingiine ali bechifutu cha ameni chandi ngande wonse beshwira Beni kuishibiri yakwe walikele mu California nchitaimo nalebirembira ku bantu bachi Baptist kulya mpoka poka bali kwete tenti kalamba kulya kabira abengi abamusango waba Baptist abachindama nshamfirepo nangu ni amen ukufuma okuli konse namwishiba ukutina bamu abana kashi kuti basungulula bapenti pafinso fyabo eryo nomba ichintu chakwalirapo namwishiba naishiremu nafya makasa yabiri ngafirya yaimina mumulu namaboko yabiri ayakulu eyo nomushishi wa sita lepuka na palya ukupunda amen alepundisha vyo fine naloleshe panshi palya natire Ben ufumine kwi alepokeire chine chine ba amen namuno mukashi wakwe amulesha panono wena ene alelusa panono panono ulya mushi wa sita lelo icho chilifye namwishiba mwirasa kama na palifyo ine nali rufyo wandi kalefye echo nomba mwilala ba kupepa nomba iyo twafika paluba lirwine lwine lwa kulongana mule ibukisha katwaberenga ichebo ichi nishilesa alepala ichebo chakwe tachaka uwele usha kuli wene lilo chika pwishishisha umulimo chatu minwe kabili nalishiba mkubelenga kwa chebo yonse nakula abafye uwalungika kanabelenga ichebo lesa alechindika ichebo chakwe nomba napimilileko ukupela omuchinshi kuchebo chakwe Yeremia chapter wa chibiri ama verse 12 na 13 ayamu Yeremia 2
Be astonished,
papeni mwe miulu palichi nokutinisha apakalamba leni abankumba buliri shisemo chakwa Yehova bantu abantu bandi baitobu bibubiri Basula ine, nekamfuka uka, kame nshia mweyo, nukuya ifukwile, ifishima, ifialalika, ifyo ifishinga, ifishinge kala mwame nshi. Na tukonta mikemi tuwe Yesu nomba. Mwelesa musuma, ichebo chenu, chabe lengwa. Kabili tuwa pepa, ukuti, malachi ndika chiria chebo. Nukupela kulifwe, unogushiku, umulume, nangu kupalanya kwa chiko. Iyo tulelolesha kunshi kwisha pita Israel ngefirangirilo ngafintu Bible itufunda ukuti twingamona ifyo mwachitire kuri bene iyo banakire ichebo ukumona ifyo mwachitire kuri bene iyo batalamire ichebo nokusambirira ifyo tufire ukuchita eicho wapo kuti mlande kuri ifwe unowishiko mumusango wa ibela pakuti twishibe ifyo tufire ukulachita. Muri uno wishiku wa lelo, muntu twachisambirirapo akachelo, muntu twikiremo. Walombera mwishina lya kwa Yesu. Amen. Kuti mwaikalako. Ndepo yansose, muno wishiku, pesambiro, paka chitafi ya kepi, pa ifishima, ifiatobeka. Israel achitile ubi ubili ubukalamba.
God said
lesa atile vali fumine kuli wene akamfu kumfu kukamweo noku ifukira ifishima ya kunwamo. Nomba icho chintu chimo mulandu ntontonka nishe palili sambiro mulandu wakuti siendele pamunefyo na chilaso sapu akachelo.
Of the hour that we're living
Paluwa
in
the call. Intu tulimo, kawino mulandu, uo tulelu ishisha. Kami ituwa nulesha pali Israel, nge chilangilo, ichakuti, ifyo lesa ali, afile lionse, ukuwe elafye, chimochine. Kamili, kwa wafye chintu chimocho lesa lionse ale chindika, necho chali, inshila yakwe, iwa peka nishisha abantu. Kabili iyo wale fuma, mli iyo nshila, nishilesa asulwa, nalesa, alelenga abantu kuchula, bakufuma kufyo abebele kuchita, nangu chibe cha musango shani. Ali wapele nefunde, mwika kumyako, mwike katako, mwika sondapo. Tepamulandu wabu wifye, waku chichita, nilo pabu wifye waku kana umfila wifyo abebele kuchita. Kabili yonsefye, chekutikuwe funde kwa gula, ukuwa po kukanda pe funde, pantunga tapali kukandwa, nishi funde ilio, tayiri kantu kanofye, ngalia kuata kulimuna, ifunde. Nomba, tuwasanga, icho na chitire mwishi kumulia, chamoneka kupalana nefyo, tule chita ilelo, ifyo abantu, vacharichi, vale chita. Nomba, tuwamuna kwe chintu chimwe cheni apa.
It might be strange to some people.
Kutichaba icheni kubantu bamo iliyo atire namu nawa ifukwirawe nefishima. Ifishima ifyalalika. Nomba ndi mwe bamo tamwaishi baifyo chishima chaba. Tumanga baishi baifyo chishima chaba. Chisuma mwe bengifye bonse. Ngachakuti mwakulile ufamu mwalishwa ifyo chishima chaba. Ndeibukisha nali nwamwe vipu ifingi muri chimompa bakuishiba ifyo ichishima chaba. Na alishimikilepo, uchalo umo, unche ndekwa kwa fuwa nefimuti, ukwa kuti, mkweto mutondo wa isulamu amenshi, ya mchishima, na wika lafia, ukufumako, umfula, na mwishwa, kabili wali, ukoteko panono. Kanshi nomba ifipu, inshita ya wishiku, filepo nenamo, echo kanshi, na alishiva, ifyo amenshi ya mchishima yaba. Ichishima ni nchende chintu icho ichimbwa mushiri ukusela pachifulo chandalai. Ukwa bantu basha kwata ndalai nishiba kwata ichishima. Mashi uyambi ichishima li tanki ili apangwa no muntu. Nangu ichishima ichapangwa no muntu mumushiri. Icho muntu emba ukutapa kwa menshi aya kubomfya. Vamula ya wonfianga menshi ya kuchapira, elio vambibala ya wonfianga menshi ya kunwa, na musango omilimbi, amenshi yonse limolimo. Ayo tuwale kuata, ya leba pachishima. Tuwale kuata chintu chimwe chakale, ito tuwale sumbo kushingulusha, pakupompela menshi pamulo, chali kwete, utuweke tutu nono, pakupompa menshi, ukufuma muchishima. Shinsuma, tuwamuna kwe chintu chimo, paluwa chishima, ito ichapusa nako, nenda lai. Nomba, ichi shima chila kama ichi shima tekuti chisu shaichi ine chama cha techa kusubira tekuti ushintilile bachi shima chena chishintilila nokusubira se pamfula iyo ilo kamulusuba atema mumpepo ukulingana nesyo makamaka mushita ya mumpepo iyo mfula ya menshi makasa ne mfula fisa elio ya longolwe la menshi muchishima elio ngachakutira tachipokelela yo menshi inshita tekuti mukwata menshi nilo yamo chonse chilifye chilifye ichakama chonse kabiri tekuti chisu shemwe chine ichishima chakale tekuti chisu shemwe chine cheka chipokela kuisushwa kwa chiko ukufuma ku kumfula iloka kabindekwa ya imwe mwenepo echintu na chimbi palwa chishima ilingirine mkasanga nangu ukulingana nomusango chabelemo kunchende uko twali ichishima ilingirine ukutala kula kula punalimo imipimili kuchila inganda kanshi ne ilingirine batente mushamenshi ukufuma pa utala ukuya muchishima ndevu kisha wino wino chishima chakale kulia ilio wakwete ilio imi paipi ya kusuminamo yale ya pisho ulubilo ukuyengisha mkati na yokufuma pabutala chisu shuwa kufuma pabutala eichonomba amenshi asendwa ukufuma pamtenge wabutala apo inama shonse shenda uka ukupitana mulubansa lwe chinka leo na fionse fya busali wa mulubansa wabutala ifya ikala pamulu wabutala mwishita shalu suba leo nomba menshi ya isa nukufisenda fionse ukufifumia pamutenge nukufipisha mukondo uyo wapangwa no muntu leo nomba ukuya mpaipi wapangwa no muntu leo nomba ukuwira muchishima icha pangwa no muntu kabilinga tebusali mwinga kwata nishishishime icho mwinga kwata ilio mwakwata ichima emu kwai chonse chintu cha pangwa no muntu kabili chafikofye ngefyo chingaba na mwishiba ife twale chita wali kwete chisempe ichakusushira ko pali chimo ushe mwali chishiba icho fintu chaleba bali bikile po chisempe chakusushira ko ichakola fionse fipu na fionse fyo ifile isa kufuma pa pamulu wa butala eno kushinguru kenchende fionse elio nokupongoloka ukufuma kunchende imone ibiye nokupoina muchishima kawitu wale wika kuko ichisempe chakusushira ko pali chena ichakola fionse fi uruenge nge elio nesintu fimbi ifyo tuinga kola chachine chiyete kutichikole ifiko ifine fine chale kola fye fintu ifikalamba ife fya lesendwa nokupoina mulichena ichipulimbi kuti chapoinamo lero lwenge nge lwachipu lwena kusendwa pamwe na menshi eicho kukwata busali chechine intu mukwate chima chakale chafiko mwishi kwishi nonofye muleke yali amenshi yekalile palya kabiri yalesanguka ayachikalishi muleke amenshi yekalile muchishima yalesanguka ayachikalishi kabiri yakesura mofye va vachula na mamalinso nensoka kabiri ifwe twale twita wigotels utunono shishive nga chakuti tetusumiyo twa watu tekuti shishive fyo mwinga twita lelo tuntu tunono utupoina mumenshi utotwaleita utuma wigotels mwatu ishiba ivanga veshive utondela ndapo o chishi chachine wonse mwe mwivakala chalo vanandi na mwishiba chonse chisula mofi ya menshi ya chikalishi eo nomba isifi ya temwa ya chikalishi ya isa pamuna yo yale isa mchitontoro pamuna ndu wakuti yalaba chikalishi kabili pamuna ndu wakuti yalaba chikalishi chila leta inamamulia yo ya temwe fintu fya chikalishi kabine fifine esi inamachalichi yesu ilelo detonton kanya ukuti twalisha lumo pamembu ishikalamba nisho ulukuta luwachita ilelo pamongefe Israel ashirelilia walisha wene akafuka uka kame nshia mweo nuku ifuku ila wene ifishima ifia pangwa no muntu kabili wasanguka uwikala wachintu chonsi chate mwamenshi ya msango ulia wamalinso ifiula no msango onso watushishi kwa malwele utuafiko fikala muli yena pantuli tanki ili apangwa no muntu kabili muli iline tanki ili zintu emo fikala ichirangilo ichapwilika ichapawa filonga ino fyesu ilelo nomba matila munyina Branham mula ndunshi ulandikisha sana pali bali abantu chifwile chalandwa po chifwile ukulandwa po chifulukukeni bantu mukulekelesha chikapango lulembo lwa chiswango ibukisheni icho chishinka chikaba lulembo lwa chiswango ichilonganino chikalola kuli ichichine chili munjira ya chiko ukuya kuli chili anombaline kukupatikisha kumaka Lulesheni, mufumu waka lewa chiroma, chidia chine, echa watuele kulembo, wakupona. Mlesango kuti, takwali umuntu, uwalesta, nangu kushisha, ukwa ulo lulembo lwa chiswango. Afwile, alukuata. Kwa mafia magumba ya bili, haya bantu, awaka wapesone, awu awa nechika katilo cha kwa lesa, eyo, nawawa, nolulembo lwa chiswango. Ama magumba fia ya bili, eito, ukawapo, nachimo, nangu ichibiye. Chikawa kupona ululembo lwa ukapepa lwa kupona kamili chitesa kuata ichimpashanya cha chiswango iyo tulesa mbilila tulesa ngokuti efyo ali Rome efyo ili kamili efyo ikawa lionse ulu nangu ichiswango sifine dakuli nshira imbi iyo mwinga wikila pochi imbi Kabili chinshi, icho Romu ya chitile, nali pili wilwe, ukufuma muri Romu wa chisenshi, nokuba Romu wa mupapa, nokupeka nyefunde. Ifunde ya kumana wonse. Ili ale patikisho muntu uli wonse, ukuba kuli uli abu kapepa, umo, ngatefyo, kuipaiwa. Kabili chintu, icha kupapushe cha kuti, United States, haisa moneka, kabili alingomwa na wampanga. Kailumwe na wampanga, haino tufuna sengo, tubiru tunono, insambu ushawe kalachalo, nesha mipepele. Kabili panuma ya kashita kanono, hiyo chigachari umwe na wampanga, tuwasa ngeo kutila, numba chae chirelanda, nge chingwena. Noku chitoru pakalonse, ulo chingwena chakwe te kunuma. Kabili baibe yetuwa kutila, batile, natuchite chimpashanya, chachiswango. Ichimpashanya, chintu chimo, ichapale chintu chimbi. Kabina pali nombaline, ule mono kuti, umusango wachiko wakupona, ichironga nino, chirepanga ichirie, cha World Council of Churches. Ichiri, chimpashanya, kumaka ya kwa Rome, kabili, chikapatikisha babanto, ichintu chimochine, icho Rome wachisenshi achitire, nangu, Rome wachipapa achitire. Eicho, takuli nshira imbi, takuli chintu chimbi, lilo icho, echishinka. Kabili, uyuine mulandu, nechiko mailapo, munkulo yandi, muista yandi, pantu, chifuile, uko mailapo. Uwite na wisa, uli, fumenimo, muliwene mwebantu bandi, ukuti mwibawa kumako, kumembusha kwe. Nomba, nde pashanya chiria, kuli fifishime fiafiko, fifia usali. Wene, eka fuka ukaka mweo, wene, menshi ya mweo.
And man leave that.
Hiliyo muntu ashecho Nukuya ifuku ilave nefishima Zifyo ifpoke ilafye Ubusari epela Icho echintufye chinga poke ilafela Kabili icho Echo nefilonga ino fichita Sipoke ilafye Chonse chaisa mkufuaya Ukuilundako Fila sumina ukuchipoke ila Ngachakuti chilinoru pia Nangu ukufuala musango umo uwa ivela. Nangu wame ni mani. Nangu wafume kui. Bala wabula. Nadioline. Nomba tuwa sanga. Kabili ukuti. Urule mbo wachi swango. Ulo uwa pangiru yapa. Amerika ni impendu wa ya lenga ikumi na fitato. Ya tendeke nefialo ikumi limo na fitato. Ya kwete ulunga. Uwa kwete intanda ikumi na shitatu. Mindoloshi ikumi na itatu. Kabili, nukusangwa, isangwa, mukusokola, chapter 13. Kabili, Amerika lionsefye, yaba mwana kashi. Uwi mininako, palupia lwesu, uluwa museke. Nomutwe, wamwina India wine, palipeni, mutwe, wamwana kashi. Walishivecho, ukuishive liashi, liakale, paluwa ichi. Fionsefye, inyengele ya buntungwa, na fionsefye fia shala, obuntungwa, nsalamu ya buntungwa yaba, fionsefye, mwana kashi, impendwa ye kumina fitatu. Mwamona, nomba, chizuma, ukumone fio fintu. Kabili nomba, na disobela, kubuso kolo wafumine, kulilesa, atemwa ichimonwa, 1933, ukuti fintu chine lubali, fika chitika, higyo nchita ya mpela tairafika. Kabino kuti, chimo pali ifyo kuti, Mussolini, uyo pali ya nshita, haishile alaba kateka wabuluku, akesa alaba kateka wabuluku. Elio kabili, akasansa nokuya mu Ethiopia, nokupoka Ethiopia. Kabino mpashu watire, akawa, palutampulo, luakwe. Shishime, ngachakuti mulipo umo, baba akale washalapo, muno mutambe nako, avaleukisha, uko na leso secho, mu Redman so, muno kuine, iyo twaleshimikira, ingi ingi, imyaka yapitapo. Kusha mulipo umo, muno muchikulwa, uno wishiku, uyo washalapo, uko makulya ku Redman so, yakale, iyo nashimikire icho. Iyo bafumishe, NRA kunuma, akale, munsta yakubalirapo, kwa kuteka, kwa Roosevelt. Ndemona, tamina ngu, umo, muno. Ushe mulipo umo. Umo. Mwali umo. Miss Wilson. Na mwivukisha. Mkashwandi. Uda ekele kunuma. Babiri. Ewa isharapo. Ukusuma mungulo. Nyakale. Iya avalia. Awa wishi kubulia. Tiria. Iyo vatire. Uyu NRA. Elu lembo wachi swango. Na tire. Tachikumine kulichi. Techo iyo. Ulu lembo wachi swango. Taruwa kafume kuno iyo. Luka fuma mu Rome. Kabiri. Tekuti chive. Ulu lembo wachi swango. Kabili nomba, mwibukishe, ukuti vintu, fiali soselwe. Ukutira, Adolf Hitler, akesa vika kumpela yakwe, iyavula, ukuishimi kwa wino. Kabili, akesa wishe nkondo, na United States. Kabili, akakula ichikalamba, ichintu, ichikalamba, ichakonki, ichakuti, no kuikala, bakala ikalamo. Kabili pali apene, awena Amerika, lako mwecha bipishanganshu. Parich, ne chichari, nisi ya kufaidi line. Nimiyaka ikumina umo, ni inshi tachilatende kwa no kukulua. Heyo kabili atire, nilu wakesa fika pampela, heyo na states, ikachimfie nkondo. Kabili atire, ukuti, kulama isms ya tatu. Nazism, fascism, na communism. Kabili atire, fionse fikesa ingira muli communism. Rasha kesa fikula fionse, muli communism. Kabili atire, Eyo science ikakula sana, umuntu akachenjera sana, mpaka kapange fintu fingi sana, mpaka kapanga na motoka, yo ikala muneka kwati lini. Yo ikakwata kwati mutenge, weka rashi, kabili ikala pindulwa na makayambi, ukutira ichitekenyo. Kabili nukwata, wali kwata uyo motoka. Kabili natire, kabili misango isu mayawa na kashivesu, ikapone na mufintu fya musalula, mpaka baka bafe, bamsevanya kunkoshonse. Bakala fuwale fiya kufuwala fiyawa ume. Bakatuwa hiyo kula fuwale fiya kufuwala fiyawo. Mbakafye mchitontolo. Bakesa fika pakuti. Kwa hati bafwelefe ififunga fiya mukati. Epera. Yeliyo pakulekelesha. Bakesa mkufuwala fiye. Iwula liya mkunyu. Kabilinga mwalolekesha. Mulilife magazine. Kwa mweshi wapwile. Wali kwetema umwana kashi. Uwafwele ama wula ya mkunyu. Necho. Echa kufuwala chipyecha chungulo. Nangu mkansu. Ifi wafuwala mchungulo. Icha bengela, kuti mwamona, ukupulinganya muli chena. Ama ula ya mkunyufye, ukufisa ichirundu wachimo, icha mwili wakwe. Fiyanko wela mwefia ule kukaka, na ngu mshipi, ifishaka kwa, umulu wachiko, umubili ule mwoneka. Kabili, ifyo vya finto, ya alichitika. Kelo natire, na mwenu mwana kashi haima, mwina lisetsi, ngana mfumu mkalamba, na ngu ichintu chimo. Kabili, ali musuma mkumoneka, lelo imbifi, mumutima wakwe. Kabili alengele uluko ukutampula ukukonka mru tampulo lwakwe. Yona tile mkulekelesha anjebe lukulesha kunu maukabanga kabili. Kabili yona aloleshe nali mwene chamu nige kwati ukulingana nefyo chari ichalo chari pukire. Kabili ukulingana fye nefyo na mwene takuari na nguchimo lelo tumutifye kabili kabili simawe ifyale fuka fyari mine ukuiluluwa momo uluku fuma pesonde. Neki fyari no kuchitika hilo impela ya chalo daira wako. Kabili fisano parifi chine lubali. Yari chitikakale umia kama kumia tatu na itatu. Hapa epo tuli. Ukuwele kunchita ya mpela. Kabili pala pene na sosele ubi chike chimusango chitumbulula ifilonga nino. Kabili nchili uwa chetekela. Muno ushiku. Ukuti mukanda. Ukuti ninchende. Umwefia usali fiponena. Shinga chetekela. Kutileza kuti asende chintu. Icha msangoyu. Munu kutaluwa kwe. Bantu. Chifile chafyalwa. Kumupashu wako alesa. Leo nomba chasamba. Yota chilati. Chitwe chakwe. Mwili wako papusha. Wako wa Kristo. Wabatishua. Muli wena. Kulubatisho. Wampashu wa mshiro. Uyu musango wachima uchine chine chilangiro icha pwilika icha chironga nino. Muntu wa mano afwile alesha noka na ingira mamuli chena. Pantulesa mkulo shonse alishini kishokuti alichipata kabitawa la abombea mwana cho. Ebumbayiri lyonse inchita yonse iyo muntu alei manembila pamonga Luther wezi katemwa bambi na Smith na Calvin na bonse iyo bale tendeka kabungwe lesa nikecho chintu palwino nonka na chitandalira kabiri mukuchipuputula mukaleshe mulyashi yavyachitika kale takwatalire akubenshita iyo lesa ulile chironga nino nokuchitamo puputula muli chena takwatala nelyokumo kanshi ukupitira muli yashi yavyale chitika kale yona muli bible chali chiningiswa kuti chintu chimwe chakowela mumenso yakwalesa echo nchifuwa yakanelyo kamo akakutisaba monacho kabile mulandu wine nachipatira kabili ndesho kumula abantu ukuvafunyamo muli chena atulalikwa kwati muli Israel evyo chilina nomba ukulolesha kuli Israel ngefilangililo bena yonse iyo vale ikala pamo nakali akafukauka vale vafe wino lelo iyo vaile ukuifukwila bene fishima amafunde yapangwa no muntu leo lesa avashile palya pene echo naifwe bene akatuchita navalekelesha wene akafuka wakamenshi yamweyo ifyefyali ifyakuilichanya isiyo lesa akwete pali bena ukupange chintu chimo icho vengatila mwamona icho twachita nomba iliyo muita ya lwe ulwendo lwa kwa Mose iyo lesa uluse avapeleka sisema avapele ntumba ya mliro kukuvatangilila hashi ninkishechi kufishi bilo nevipapwa uluse lwapekenye fifintu fyonse nalyo line Israel walefwa ya amone amalango vali kene uluse kukuvula amalango ifyo vine efyo abantu vanchita nelo line vanakane chevo nokuvula efunde lya chilonganino panto muli chena kuti vachita chonse chavalefwa yokuchita nokutwalila nacho ifyo vine lelo tekuti uchichite muli Kristo fili okwisa wasambwa kabili wino pakuti uve muli Kristo
leaving the artesian well
ukusha kamfukumfuku ukuya kuifunde iliyapangwa no muntu atemwa ichishima kuti mwaerenganya umuntu kuchitecho kuti mwaerenganya mibere ya matontonganyo ya muntu uyo wakuti anwa pakamfukumfuku akalengama kali ashako nokuya kuchishima ichapangwa no muntu ichava mwefyula na mamalinso notuma wigatozi eyo nafyonse fyashara muli chena nokumoneka tachimoneka mmano yatunturu ukube chalungama efyo fine efyo abantu bachita mali shaichewo akafala kachina kantro yakwalesa namaka nokuya mukunwa mufishima nokuichitira bene ifishima chimochine icho bachitirira nabachitana nomba atire nabancha ine apatire abapali Yeremia 2:14 atemwa 13 ntire atire nabancha ine nekafukauka kamenshi yamweyo nomba twamona ifyo chishima chava wamona ifyo chikata wamona ifyo chapangwa chintu chapangwa no muntu icho chifuma pamtenga wafiko amenshi aya poina panshi ya poina pamtenga wafiko kabili ya santa fye umutenge onse nokuya senda panshi ukupita mukondo wapangwa no muntu nokupita mpaipi wapangwa no muntu ukuingira mwitanki ili apangwa no muntu nobusali bonse wakolonganina mukati mulya eyo no tushishi twamalwele na mamalinso nefyula nefintu vya mulondo ngafirya kabiri mone nina maisha abusali utuma wigotero walikalira kawigotero tekuti kekale umensha yalengama ngaikalamo kuti yamwipaya afile aba umensha yachikalishi kali emusango chabelamo na kumengi alaba utushishi ilelo tekuti wikale mumensha yalengama ayampashi wa mshiro emulandu wine babela bakosa mukane chebo nokutira chilaipirika ichinecheka tachava vinangu chimo ipa mulandu wakuti bafumile bakwata musangomo uwachiba chamensha yachikalishi umwakubutauka chachine emusangomo wine chabelamo kufyula nakuli bamalinso nakuli batombolilo nefya wangezi fifwile chakunika nangu chiva chamensha chikalishi kukuikalamo panto chifyailwa chafiko ukuikalamulya kabiri tekuti mupiribule inama kano mwapiribula ikifyailwa chaiko tekuti mulenge omuntu ukumone chawa chakwalesa kano ichifyailwa chakwe ngachapiribulwa kabiri iyo kyaliwa chakwe chapiribulwa ukufuna kuvyo aba kufuna mwana wako alesa nombashwa mushiro waisa muli wena mpashwa mushiro ewa lembere ichawe chakwalesa. Leo nachilalanda nachimusa musuma wandi Dr. Levile uli muno inoshita kabiri untu asambira sana masambiro yafya kwalesa echo kanshi ilingi tunakuata kumo kumokula nshanya ukusuma sana pamalembo kuachenjela sana kabiri nshitaimo hali njipuishe ifena le tontonkanya paluwa chishini nkisho ichakubalira po ichampashwa mshiro usekulandila mundimi papitaimi yaka ingi natile awe shile chimonecho atile nangufine wine atile nangu nasambiri shiwefyo atile ule tonoye ushe chinshi chingawe chishini nkisho natile chishini nkisho cha pilika ito ninga tontonkanya kutemwa eicho watende kukulanshanya palicho. Eno kabiri na tonton kenyo kuti, icho chari ufite wino sana, echo na ikatire fechiria, ngo muntu alikuwa tokutemwa. Elo mwishi kubomo, shikulu, mchimonwa, alimpindulu ile. Kabiri ati ilo kuti, ichishini nkisho champashi, ni awabenga pokele chevo. Jai kutemwa, na mkukulani la mundimi, yelo pokele chevo. Okami Dr. Vile asele kuli ni nakutila icho chava chamu fiale mbwa atile pantumuli Yohane 14 Yesu atile yowena mbashi wa mshu wa kesa pari imwe haka soko la ifintu kuli imwe ifyo na misambilisha kabila kamulanga na ifintu fikesa kanshi icho chishini nkisho ishtuntulu icha mbashi wa mshiro tatala njewapu ya chintu yochimo ichalu wano kufika na nomba ukuti chini nkisho cha mpashi wa mshiro nuyo winga chetegele chewo nga chakuti wa chupokelela pantu Yesu tatile yyo mpashi wa mshiro kesa mkalandi la mundimi tasile kuti mpashi wa mshiro nga isa mkachita chonse ichapali vyo fintu leno watile akavula ifi fintu fyandi noku filangisha kulimwe noku mulange fintu ife fikesa ichicho chini nkisho chitontulu icha mpashi wa mshiro ukulingana Yesu mwine kanshi fiyo sefi isi ya kumfa umfa mwiri heo nefintu vyo abantu wakwata noku tuwaila ukula ikalefyo kuti mwamono mulandu wachirecho mwamona chisangu kechilonga nino nanguichi shiva chachi ikalishi kawita kukatale akube chilonga ino ichapangwa pali pachewe ichapulike ichakwalesa tekuti chichite pantu tekuti musonte atemwa mumunga nyelesa nakadia mkwai mulandu wakutila mwamule mumbali abantu awawe ngachetekele chevo nukuleka watende kakabungwe ichindita kwa hila puna mwishwa mwishwa ya mwakamo mwamule mumbali ya marikizi mulia awote timuchitaka nilio kamo nabo vai katila kawite uti mchepo akantu nilio kamo palichi temi chitile ya kwa lesa iyo teyo echo tuwa ishwa kuti chitia chintu charifwa kawili chasa nguke chishima kawili changu kenchende umoonse nga suminisha pari ichichiria nangu ichirie pakuleta mwamemba la mulia nangu kuleta abantu kuisamo tuwasanga uimusangu watendeke inshitaimo unu makulia mwishu kushawe na Israel ilio bale imba ififishima kawili kwa liko muntu ne umbali haba farisi haba imbile fishima fimo kabiri bali kwete muntu wale itwa Herod kabiri ali kasaba nkanya kateka wachalo atente mwike aishire mkumfa ku muntu yosha leseka seka nefironga ino fyabo ali nikasa sema kabiri takuli kasa sema nelio umo yo akwete cha kutita pamone chironga ino lelo bale chipata uyu kasema atende kokusosa mitampo kusamuli mwelene tulina shifu Abraham bantu ndemwe anati lesa ina maka haya kupiliula ya mawe kukuba abana bakwa Abraham kabiri wali letele kwa shimu chindikwa umo kukumumfwa. Kabiri yu shimu chindikwa haulile mkashuwa kwa munina amu pokolula no kumumpa. Kabiri chinchi icho uri ya muntu haendele kuchizo chakwe no kusosa. Vato ntonke nyokuti aleya suminisha nukutia nomba mkwai imwe na mkwata chipuna chisuma sana kuno lubali. Kabiri mfile uku natema sana maisa kuno kukwisangu mfilelo. Haendele fye no kufika mchizo chakwe no kutila teta nsambu kuliwe ukwato yumwana kashi ichintu chakwa ilapo icho aso sere amkalipire palube mburu wakwe mwamona ifilonga ino fipange fishima vya chikalishi umwala ume veka haba mwana wana kashi kabila wana kashi nao ukula seka seka nukuleo mshishu wawo nukula waka putula nesintu fimbi nukula itavene ukutipena Kristo ila kafuka wakachile haleluya akamaka ya kwalesa chekutike karemo mulia bantu ila kafuka uka nine kafuka uka kamesha mweo mali incha ine kukuyimira abene fishima fimo numba akafuka kamensha mweyo twasanga ifi akafuka kamensha mweyo kaba natsanga ifyo chishima chaba numba ushakafuka kamensha mweyo chinshi chishima ichifukauka ichishima ichifukauka chinshi chomunyina Branham
it's a well that
chishima icholionse chishima panshi nokusungira menshi achiko kunse jena chifunga kukafia ista yonse chai chitira ichinecheka yonse pia yapya kabla yalengama ichishima chakafukauka akafukauka kamensha mweyo tachabe chafwa nangukuwe chikalishi chamweyo jina yonse chitwalira kula ipiribula ukula letera mu vimpi vipya ista yonse ukula afye pantanshi ukula makushi umafya chiko sifumya ifyuma sya chiko kufuma ukufuma panshi ya chiko ichili kafuka kakene kamensha mweyo ayafumina pamulo chilai wamye chine ayasuma yale ngama amensha yasuma chilai yafudishe chine tamufile ukulolele mfula ukuisa isisha itankili ya chiko yonse chifufu mkafye chipela vya amensha ya chiko ukawulo kulipilisha
You don't have to.
Mufuile, ukuchipompa, ukuchisumba, ukuchinyonga, nangu kuikumika kulichena.
It's just a fountain.
Kafuka ukafye.
Of living life.
Kamenshi wa mweo. Namu ishiba, ngamwabula ififishima fiakale. Mufuile, ukuchisumba, nukuchisumba, nukuchisumba, nukupompa na fionse. Paku mnyotumenshi utunono, tuyoduwa chikalishi. Ilo kafuka wakamenshi wa mweo. Kaya pelafye, ukuwa ulo kulipilisha, ukuwa ulo kupompa, ukuikumika ko, ichilichonse.
Oh,
ni nensansa, palika ya kafukauka. Emkwai.
It needs no strainer on it.
Tachikabila, ukukwata, chakusushirako. Ukufumiamo tushishi. Bantu, chilefuma pansha pashika. Mulia mchiriwe, mpaka umakuti, tamuli tushishi mulia. Tachifuile, kukwata lusamu, wama sambilo, ukulapela palichena. Chachinecho. Ichimusango chimwe cha pangwa nesonde ichamano ya chilonga ino haya pangwa no muntu ukuwe bakwishinganga wa mashiru ngatakutna ulinga ukulashimikira nangu iyo ngatakwana neyo lumo wapali shonsamu ishakowera ulolo wako bana pali chena ichalufunya po abo pedefye ngamwabika po tekuti muchichite kiriya chishima kirefuka ukafye pamolo isa yonse ngamwabika po lumo ulwa shonsamu kuti chalukosera kunse kulubali lumo nangu lubiye Nataka atenshita yansamu ya chilonga ino pali chena tachikabye chemeko ichakusushirako ukupompa ukusunkanya nangu chili chonse chimbi chama vye palia chilefuka ukira pamolo tachishinzira pamfula jamuli iyo nchende ukuchisusha imfula ema revival kwi palia kafuka uka ekuti pali kalia kafuka uka kamweo kuli chitumbi chanama ekola kapumpe balongana Tamufuile kukompa revival, tamufuile kukompa nereo fie chimo. Ichindu fie chimo, ito mufuile kuchita, kuisa fie, ukafuka uka. Kai suramu fie lionse, namensha yasuma, hayale ngama, kawita kwa wane mpela kulitena. Katualina fie, ukulafuka uka. Tamufuile, kuya kuchima na kutira, chisuma, ngayalo kano kukongoloka, ukuma bautala, tukakwata koyamo, hayakunwa, mamona. Teyo. Chile chishima, chaka fuka uka. Chile funfumuna yasuma, hame nisha atalala, nishitafe yonse. Kutimwa ishi nitula pali chena. Tamufile kutila, chisuma, na haya kulia, kuchishima, ichi, ichakale. Emotu wale nwakale, nomba bapite nishita, hapo ya lokeremo. Nde mwema, nimi kutichari kama. Ife fine, efi ya wane misango imo, hii ya pangwano umuntu. Kutiwa ingira mo, ngachakutina ukwate chintu chimo, ichi kuru chile chika, imumba ili kuru, ili akushiti chefintu fimo, nangu, umusango omo, uwa chintu chimo, ichi le chitika, imitebeto ikuru, nefintu fimbi, ukula chika, ifi angalo fia buko, nemitebeto mmikutule ya panshi, na fionse, kutilimbi mwasange ingane ya isula. Neno kumuingaya, uko kari ya kafuka uka, kafuka ukira, pamulo, yonza bantu, baba kulia, balepoka ya suma, amesha ya kunwaya talala, kutiwa shintra paikena. Mwatira, tabata laba kwa tapo, upu tuwa pamiya kaikumi. Gawa ikaira kulikari ya kafuka uka, kena lionse, kala kuata kuputuwa, ukutuwa lidira. Watu fintu wa usmani, umucha asosele. Nango, nishitamwe, iyo wakwete, kuputuwa, wakwa weoshi, iyo ya lechika, kuwali wa shimuchindi kwa bamo, awo fumine ku states. Bamo awa, madoktora wafia ulesa, wali leko kulia, weos, kwa yenchende, yono kuishiwa, paluwa ichitonse.
Eicho lali fwele, hizi korona siyavo, nonsote tuavo, deyo vaile valenda musevo. Hivyo kwa ishile, kapokolo muche kuntanshi, alesunsha, nenkonto ya kwe inono, iakale, minwe ya kwe, halelisha no munsoli, palupanda, hapo mpusushi wande afirile, pali hapo narile, kufangwa kufuma kulubembu, pali omulopa washingwile, kumutima wande, ulume kuhishina ya kwe, halenda musevo. Eicho batile, uyu amuneko kubaka pepa, kwa hatu muipushe, eyo batile. Mister, na watire, atire, tuishile kuno kufuma kuna United States, tulinkombe, tuishile kuno ukufailisha, baga kububutuwa watu weoshi, iyo iye ituwefyo, tuliba doktor na wafi avulesa, eche tuishile kuno kukisa imona, atire, tuwefwa ya tuishile, uko kububutuwa uvelele, eyo nomo, ile chitikila, atire, mkuwa ina mufika, dine wine, ukububutuwa kwa kwa weoshi, amen. Kuputrawa oyoshi kuli muline panopene epo imerere ifefe chaba ngawaikaira kuli kaya kwa kwa kama shamwe ho kavazi akamwe onsta yonse ukula pongolo kafe yonse yonse kabi yonse kabi yonse takwa bempera kuli kena je kutira kabie kamone ngata kuta menshi amo ngatu ali kwatapo imfulano mbaline icho techo yo nikali akafuka kwa kama shamwe ho je fionso se kapela menshi akako kumupefye tamufile kubike tsamu pali kena ukufailisha fisa mufimo wapi amasambiro yota mula mutuma ukuya kukushimikira nokumwananga chakuti alasopera wino amashu yakwe ala yasusa wino ala bomfya wino banauni na pronouni wakwe na fimbipo na adjective abengi pali balya tabaishwa ne fiofyaba leo nalyo line aleka pakafukauka chimochine mamona chimochine takashintirira ankola ya munchende kaberamo ukukesusha nangu kububutwa ya munchende yo kulikena takafuile kuchitecho pantu amaka yakako nokupwilika kwakako yabafye mulikena muli aye mwabechebo amaka yakako akene yo muntu ngachipokera mutima wakwe tari kwato kupwilika kwachiko tari kwata amaka yachiko yaba mulya mwine muchebo ichine ukulaleto mweo Izo ale tinga fumako kulichena nishi kuponenwa no msanso nishita yonse wale fuma kulichena wale ponena mu msanso chimochine nyo tuchena nomba ngokuputulwa watali kwa fuma kulichia nishi takuweme iyo ya imbira ine fishi mafimo kabiri nangu fishi mafia chika ishi fimo pali apene no kupita ya pita deo yonse ale bafwa ukuirishanya pali bemba wakashika nomba Iyo ba ilishenye iyo muri ufyonse ari laire ari balairo bulayo ngali babwekeshemo pali apene ukulinganya fyo twinga chimwana lelo ari laire kubatwala kwishiria kulya chishi twachitire banyama na kwa Israel ari wapeka ni shishentumba ya muri ona fyonse ukube chini kisho kasema wabo kabiri batungurwirwe kunse kulya ukuya kuli bemba kabiri yonse bulabo wafya ubuchimina Eicho, waishile farao nefitafi ya kwe, kaminamu ishibafele sachitie, apa tuirefye chilia chaka shika, ichishima chachikalishi. Membo wafwa ye, chintu chimachafusha sana muno chalo. Ali wafwa chine chine, ali baichikalishi, ichintu nangu chimo, tekuti chikalemo. Kabili ali upatuile, nuku balumula, kuhishili alimbi. Ama tuwele, ukubashifuile kuba, waka kwa, uchintu tamsango, nga ulia. Umatoro, wasangile kuti, ama tanki, chekuti ya shinti diluwepo, iyo, yari kamine. Wasangile, wale indaoka, ukuma kuchiri indi chamenshi chimo, nukuya kuchivie. Iyo wali umatoro, wale fakunsala, pamulandu wa menshi, ya kunwa. Kanshi, utinga waya, kuli tanki kuno, ichishiba chari kama. Waya kunchende imbi, chari kama. Kanshi, tabato ntonka nyepo, nukutila waka sanga kwa ya kunwa. Ndiyo nomba, panchende iyo, isha enekelwe, no kwenekelwa, mchiswewe chonse, waishile sanga menshi. Yali, mchiriwe. Yali, mchiriwe. Inchende iyo muntu, ashingene kela kusanga mwa menshi, kutiawa ni mchiriwe, icha umapaka tikachiswewebe. Lomoneni, le sara chitefintu msango ulia. Munchende sana sana, isha enekelwe, mwishira ya ibera sana sana. Ne icheke tukwata lyonse bato ntonge nyakuti ufiro kwate chilonga lino chikalamba chapamo nokuleka bonse baisa pamo nokwate bumba ikulu irenda indafye na fimbipo nokwata imishipendwa yabantu kwampana pamo na bonse ngefi bakwata ukupoputulwa limoli molesa abula fyo muntu mukote muche ushaishi bana ba ABC bakwe Kabiri, nyamwine mukati kebumba, byabantu abashasambira, abashayishiba, nakulekanya kuboko kwawo, ukwakulyo, nangu kwakuso, kutayimye okupuputwa, ukungatenkanye chalo. Ali chitire mwisha kwa Yohane, ali chitire mwisha shabaka sema, tapaina ngumo, palibena, gefe twayishiba, uwali wasambirira. Neole sale babula, nokuchite chintu chimo, pamunabo, muli chichiriwe, mwafumine, amenshi, ali echiriwe. Kabiri aele chichiwe, kabiri chifuile cha umamo. Kabiri apele ayengi, ayakwilika, ayalengama, ameisha yasuma kuli onse uyo uinganwa. Apusulishe onse uyo abanwene ukufumamuli chena. Ichalungata nafye, wina Yohane 3:16. Lesa temenwe sonde, ukwa kutapele, umwana wakwe, uwafya rwaeka, onse uyo mchetekela, eona ika, lero enga wano umwe wa myayaya. Lesa umine chirie chiriwe, paka ubari. Upingwishi wesu, wali pali wene, ukuti ukumamuli wene, ingeshila umupashi wa mweo, uyo winga pela imwe, na ine, umweo wa myayaya. Ulia, emunu umbe wa kwilika, uwa chena, mulia ya matololo. Kamata lile, abati ntapo, ukwimba, ukupompa, na angu ichili chonse, kukumakofye, kushira yakwe, iya pekanishiwa, ukwa ulo kulipira. Iyo vashai na kwimba, ukumamuchi shima, damali, abakuyati mkina kunse, mumbeketi, Damali, noku kuwata icha kusumbira ko, icha kutapira ko, vali, waku mwako fiepela. Kabili efeo chawa, nanombali ine, taufuile, ukuilunda kuchindu nangu chimo, taufuile ukuya panshi, bachipairo, noku chite chindu chimo, ukula chipompa, taufuile, ukula soseshi ulimoline, imikune miku, mpaka wakuata, nechi mfulumfulu chachirimi, ichintufie chimo, ichofuile, ukuchita, kuhunu wafie kuliwene, ukua ulo kulipira, inshira ya pekani chwana lesa. Takuli kupompa, takuli kusunka, nangufye chimo, kubula kofye kulichena, ukwa ubule kulipira. Tapai nangu chimo, icho ufilo kuchita, kukuma kofye kulichena. Kutila, kuchitete kerafye, ifyo, efyo ni ingalanda, paluwa chena. Tavata lile, abachita kwe chino liyo chimo, paluwa chena. Tavata lile, abachimba. Tavata lile, abekala panshi, nukulido ubushi kubonsa, paluwa chena. Makumine kofye kulichena, chari uminwe, nukupekanishua, icho chishinka. Ndewe chapa muntu umonomba uikele kunuma ya mputule uno. Ndewe mkisha na ale mwewecho pavutala wakale ubushikumo wapa mkondo. Ndewe atire, ndewe nshaba wino na atire, ni nchi watawaba. Kawina atire, nangunine wine, nshaba. Ndewe atire, ulewe chapa fya waba, kawine kukule chapa fya waba, nukule chapa fya wena aba. Atire, ngacha kutinaleka fye, izifuaka, mnina branamu, ine, nga wawina kriso. Na atire, wika fileka, ulesho kuba, umusuma, ilio panuma, ukuisa kuliwene. Taishile mkupususha, umuntu musuma, aishile mkupususha, abantu ababi, awabaishu wakutibabi. Atire, chisuma, na atire, umfwa, taufwa yoku ya kumbo, ushe ulafuaya. Atire, awe, na atire, chisuma, taufwa yoku ya koi yo. Alifile, pakutiwe, wika yako. Atire, chishi chomfilo kuchita. Na atire, tapali, chama afye, itayanguka. Atire, yunga chakutufye ninga. Na atire, ukowaya kabili, wangwela kabili, kuli uli afuaka. Leko kutono ya palu yofuaka. Ule imu kisafye, ule nunga ya pali wene. Ifyo achisire, ifyo hawa, tefintu yu hawa. Tawawa umusuma yo, kabili, tawatalili au vapo, kabili, tawakatali au va. Ifyo wene hawa, wene ee kafye. Kabina atire, nomba ichintu fye chimo, ito ufile kuchita, ngari ule chifuro chobe kulia, ito ufile fye, ukupokeira, muku itemenwa, ifyo achitire. Ichintu fye chimo, ito ufile kuchita, kuchipokeira fye. Chishi atire, ito chaya anguka, na ala chisefe fine. Na atire, kuno kulia kamana, mwamona. Nari mletele kuno, nukumulatisha mwishi na yako Yesu Kristo. Mamu abantu wema wali muno, nawekala, kabili ine, ninchiba, wali umfilo kunseka, bakusecho, yo nari ishwecho na lechita, nari mwenemwe chintu chimo ishtuntulu, mnuri wa muntu, nari chimwenemwe mulia, kabili nari musendele, nukumubatisha, muishina, ya kwa shikuru Yesu. Kabili, yo tuachilecho, tababu tirenchita ikaramba, panuma ya icho, mpaka na Isaya kunganda ya mwana wakwe, umwa ume. Wamwene ii, yichimonwa, chachimuti nishi, leko ntoka panchende imo, no mtu apona, apana ifunene enuma. Mamutu wala mutipatala, kabili ulia wine mshiku, shikuru wali nsoko lwele, uliine, apope nepa pwilile, vafuaka. Hecho mshiku wako nkelepo, afuwa ile fuaka. Na atire, na mshita chikata ni chafuaka, nukumutuwa ila. Mwenye shafye, nukumona, inshiku shakwe, ishafuaka, shalipita. Ukutula paya pene, tatala pepapo, nili omo, kabitatala, afuwa yapo, nili omo, ukutula paya pene. lesa mwaneni ichintu cha kubalirapo icho ufile kuchita kuisa kuli kali akafukauka ufile ukuisa kuli yali amenshi ukuishiwa kuti tapaine leo chimo icho wingachita chintu akuchitile taufile kuimba taufile kukombela kunse taufile kuleka ichi taufile kuleka chilia ichintu pia chimo icho ufile kuchita kuyafye kulia nokunwa epela ngoli nechilaka nwa Nomba, ali chiriwe, lesa, amu mine pamula nduwezu, kali apele mwingi, amensha yasuma, ayale ngama, anapele nomba, ilelo, uli onse, uyo winga chetekela. Ulu, eluse luwakwe chachine, kubantu bakwe, ifwe, mwali le chintu chimo, ichaba kuwati hiliya, kuwati bantu balelo, haba iteanya, mkupokelela, ichobe nga poka, leotabafuwa yoko mbo mlimo, uli onse, mkuwekesha. Israel, aliwai teanya, mukunwa, ukufa mwiriwe nomba, yotawalefwaya, ukufombela lesa, umulimo wakwe, uyo, walefwaya kwa, kuliwene. Kamili wene lionse, ala tuwombela, na mwishwa, nukupema, tekuitupeme kwa ula wene, tekuitupeme, ukwa ulo umulimo wakwa lesa. Efe tuwa wawashintida pali wene. Ilo chive, ifuenga tuwaesho kuchita, ichikanga chitupandule, pabili, ukumuchitila po chimo wene. Atu ipusha, ukutukite po echindu chimo, kabie kamone wa muntumo, kabie kamepele kwa muntumo, kabie kafuise kwa muntumo, chikanga chitufunga ule, paku chichita. Yota tufuaya, ukutite jine lio chimo, kuli wene, ichakubomba. Ichakuilisha nyapo chakwe chari chakuti. Basula ine, ichewo. Nukukokela ichishima, itatoleka mchifulo. Ukukokela, basula ine, akafuka ukaka mweo. Akafuka ukaka menshi ya mweo. Kabili bafuaya ukutemwapo, ukunwa, mchishima, chachikalishi. Kutimwaerenga nyecho, kutimwaerenga nyo muntu nomba. Uwa kutipano, bali chishima chakafuka uka, chilefu mnya ya suma. Amenshi ya mwiriwe ya nswakala. Ukufuma palya pene panshi ya mawe. Panshi palya munche ndeshamu changa. Leo na mumbipo. Aya atala kabila ya sumanganshi. Nomba atemapo ukunwa. Mchishima ichilikulia. Icho ichasamfya umutenge wa utala. Nenvi ntamba na pafikuru wa fionse. Ifya panse. Ifya wapanche ende. Kawino pia fibika muli chidia chine chishima mulia. Umo ukutona ila kwa menshi ya welela. Nukupongolo kela. Ukufuma pa utala. Amatanga. Pamuna machinka. Leo na Yonse kupongoloka, ukuwea mwiyamwine mchishima. Nomba, eyo tulefuwa ya kupoka, ukunu wa mulicho, iyo tatulaya, kulichile chishima chakafuka uka, ufile kwa wecha luwana, matonton kanyo ya uyo muntu. Chochachine, kabili ntu mwaume, nangumwa nakashi, awule chironga ino, mpimina kwavo. Icho chisuminisha, umushishu wa putulua, ukufala waka putula, ukupenta kalaso, na fimbi fionsefi ya msango yu, leono msangomo, uwa program, na fionsefi, ifia kuseka seka, nukia kunchende, shawangalo wa bolingi, helio, leono uwele wele wonse, uwa bakulia, nukusumnishefi ya msango ulia, nukutemwisha po ifyo, ukuchilavyo, vate mwe chobo chakwa lesa, icha msango wakale, icho tipu taula, nukufukula. Nukusangula wana mayo, ukubawa na kashi, nukubavula, nukualengo kukwala wino, nukulashita fintu wino, nukubule mishanga, na mafuaka, ukulapa, nukutipwila, ukubepa, nukuiwa, ukumeo paliwe, nechalo chonse kutumia paliwe, nukupele chintu chimo, icho, icha kuikusha, icha kuiririka. Mulanduishi, umaume na ngumwa na kashi, inga ila kuchintu cha msangoyo, ukufuaya itansamushi. Kutuwasanga ishani tansa mshimulicho. Kutuwasanga ishani amensha yasuma ukufuma mchishima chachikalishi. Muna ndushi umuntu. Kaja kutu umuntu, haya kuchishima chachikalishi. Kufuwa yoko ya kunwa, hiyo kuline chishima chakafuka uka. Na chenama, kutimatila, wali baichalubana, mano ya uya muntu. Kabili ngata kuti, umuwa na kashina ngumwa ume, haya kuchifrota msangolia, kukufuwa ya tansa mshi. Pali babo chimwe chalubana, uwa kumupashi, kuruyo muntu. Tabafuaya ichevo, chilangisha fio kuti, nivele yao, ichiria kwa chula, nangu tombolilo, nangu ichintu chimbi, chachi necho. Chimucha msangoyo, ichate mwachile chishima, chachi ikalishi. Bantufija, pia msangoya, tekutifikale mchima, chame insha ya pia. Tekutifikale, meisha ya pia, tekutifikale. Nomba, ukwilisha na kwari, kuti, vali chishire, kabinele eloline, vali chiche chintu chimochine. Nomba, uleshe ni kumwa na kashipa chishima. Chisuma, aishile kuchishima chakwa ya kobo. Kabili, aleta pa menshi lionse kulia kuchishima chakwa ya kobo. Ino nchishima chakwa Yakobo, ichilonga ino, ngekyo tuinga chita, pantuwe na aimbile fitatu, kawineche wa aimbile, nombo mwane kashi, aani kweteli ya shirika lamba. Atile, nomba, shifuari imbile ichishima Yakobo, hale nwa kusuma muni chena, ne mumbe shakwe shale nwa, muni chena fiyose, ushekote chisuma, atile, ino ame inshi, ayo leta pa umo, uke kakwechila kakabili, ukuwelela kabili, kuno mkutapa. Deno atire, ame inshayo nde kupela, kafuka uka, akafukumuka, ukumamukati, kabite kuti wise kuno, muku yatapa, yalikuwe panopene na iwe, mwaneni, deno hili umu anakashi asa ngilo kuti, akafuka uka, kamufiale mbwa, kasakuli wene, kuchishirilo, chamufiale mbwa, ito alilorela, Ashireje mishire ya chilonga ino ya kwa Yakobo kabili tawe yeko kulibene libiliyo bantu asangire liwe line line mwamona abu tukile mumusumba alekele ulubembu tali kabili umu anakashu wako wela atile iseni mumone untu nasanga umwa ume unje vele ifintrifio nachita usha uyu te Kristu wine ena shechi shimalimbi kutitarifia wine tali wambele mulimo wachiko Nomba, ali paka fuka uka kachine. Ichimari ya lionse, charife wino, mpaka lintu waka fuka uka kachine, kai suike. Nomba, ilo waka fuka uka kachine, kai shire, ichishima charu kisha maka ya chiko. Asangi okuti, kuli nchende imbi isuma, iya kunwako. Nakabili, eko ili nchende isuma. Eko ili nchende isuma, nomo, ni muli Kristo. Muli St. John 7:37-38, Yesu atile, bakulekelesha kwa mtebeto, wansa kwe.
If any man thirsts, let him
come anwe. Wonse wale sekelela, wali kwete, ukufumfumuka kunono, ukwamenshi alefu mapesa mba ya chipa ilo. Kabili palia, wonse wale nwakuli haya, mukusefya, ukwa mtebeto. Leo batile, bashifwe, banwe nekufuma, mwiliwe, ya mpashima tololo. Mwamona, wali fukwilile, awe nechishima. Amenshi ya mo, haya chikarishi, haya wapo mpele panshi, ukuma kunche ndeimo, nukuya fumisha pa mulu, pesa mbali yete mpele palia. Kali wonse, vayi longa na palia yae na amenshi nukuma, nukutira, miaka ya pita, vayi shifwe, vanwene matololo. Yesu atire, nilirire liwe, liyari matololo. Atire, tuwarire mano kuma mulu, nalesa liponeshe panshi. Atire, nine uri ya mana. Wene, kari ya kafauka, hai mine paka tikabo. Uriya mkate, wamweo, wami mine paka tikabo. Leonario line, tawale mufuaya. Baate menweko, ukubane chishima chavo. Pantu, umunte wapangirechi, naole saatu mine chiria. Uwo wine, leo pusano. Bae mbilavene, ifishima. Atire, umunte wamfue chiraka, ese kuline, nukunwa. Wene, kari ya kafauka. Kabili, ngafintuile mbori ya sosa, munda ya kwe mkalafuma, utumilonga tuwame nshi ya mweo. Wene chiri echishima, chakafuka uka. Ukufuma munda ya kwe, nangu mukati nangati kakwe, mkalafuma, utumilonga tuwame nshi ya mweo. Wene, echiri echiriwe, muria, iliari iliwe liya kwa haga, mwishita ya usanso, liyo mwana wakwe, hali mupepi no kufua. Niyo hata mfiwe, ukufuma munkambi. Elio, hali kunse kulia, nomwa eche Ishmael. Ameishi ya kwe, mutishima, icho hale senda, yali pwire. Icho hala likomwa eche Ishmael upanshi, nukwendele ya kupantanshi, inta mfungo kuposa, kwa buta, elio, hali lile. Kabili, pantale fwa yukumona, ukomwa na alefwa. Elio mpopene, malaiko wakwa shukuru, hali sosele, hile wasangile, bea sheba, ichishima kulia, ichile fumfumuka, na nomba ina ichile fumfumuka, ukufika na wale ilo. Wene, hali ni bea sheba kwa haga, ichiliwe kunse kulia, matololo. Chari minapa, mukafika uka, akesu ile momulopa, pawishikubulia, ukuiminina, mulia mwite mpele. Nishita ya chipupu. Mwisekaria ichipanga 13, wene hali ya kafuka ukakaria, haka iswike, munganda ya kwa David, kukusamba, kabili kulubembu, kukusamba kwa lubembu, hali ya kafuka ukakaria, kabili malumbo 36:9, hali kafuka ukakamweo, hapa kwa David, na nombarine, achirikaria kafuka ukakaria, munganda ya kwa David, kabili wene, uwa mshikakulo, mtima wakweparia, uwa mshikakulo hatire, kulikuwa kafuka uka, haka isura momulopa, ukufamishi paya kwa Emmanuel, ngalale mbaibila mpanshi, wala futua, kuminandu ya boyonse. Wene, kari ya kafuka uka kamweo, haka kafuka uka kamenshi, wene, chewo chakwa lesa,
People of these last days. Abantu bashino nshikuchampera na abamusula ichabo chachine amenshi amweyo. Kamina bayifukira bene ifishima fya chironga ino. Eh chona kabiri na abafukura na abemba. Kabinomba twasanga bakwate fya tobeka. Bakwate ifishima fya tobeka. Eyo kabiri kishima cha Islamo fya utushishi kwa malwele utushitetekela. Ukuitakisha kwa kwa natetekela. Ama programu ya masambiro. Eyo na simbipo. Ifia kusana na malo ya kwa lesa. Dima katuishika wachebo. Nomba. Ifishima fya wakwata. Bible ya tila. Yali fya tobeka. Ichishima cha tobeka. Chishima. Ichisuma. Kabiri. Ito nkunse. Fishi fya chile chita.
It's sleeping out into a religious cesspool.
Mukanda wa kapepa huitwa World Council of Churches. Kabiri nomu emwe chima chatobeka chireba twala.
All because they have
once pantu naba musula kabiri naba akafuka kwa kamensha mweyo nokupanga ififishima. Ukwimba inshira iskalamba ishama seminario ishakusambiramo amasambiro eyo na simbipo. Uyo emusango wakishima ife bale imbelelo. Ukuti umuntu afilo kuata PhD na ngwelo edi nangu bachelor wati nangu chimbi iyo talati aye mkushimikira. Ifishima ifefia isishwamo na masambiro yapa mbele ya kwa lesa haya pangwano umuntu. Bana batwala muna ya masukuri ya kalamba haya masambiriro. Eyo mwenye mwine wabika mwenye vene ifisambirisho yapa mbele ya kwa lesa ifiawo ifia pangwano abantu. Elio wabatuma ukuya nefio fine. We wishiku, we uo tulei kalamo, ifishima, ifia pangwano umuntu. Takuli umafia, ku emulandu wine, ichichintu chavela, ichanunka. Oye, nipamulandu wakuti, abantu, banu wamulichiria. Kabila abantu ilelo, ngabelefuwa yensansa, chinshi choba chita. Abantu, mchifuro cha kupokele yensansa, shakwa shikulu, manu kila kukube mbuka, bakwa tensansa.
People who go to church and
abantu abaye kuchalichi nokuitungo kubaba bonfwa kwa Kristo iyo baunko mwenso sana bali nokusonteka fwaka kabiri iyo ba iyo bafwaya kukwata ko kusansamuka bafwala utwa kufwala twawo utwa kupulumushi nokufumina banse nokula kwempa ichani iyo aba omebale pita mpepi bakuti bale bachebusha mumunsoli. Banse vilivyonse bakuti balumbuke bafwaya kula moneka ngabaka panga wa mafilimu isho ensansa shabo.
When Jesus said,
"Chile Yesu atire, nepfula kwabo, umulandu baila kulifi, bantu tabafwayo kumwa kulika yakafukauka.
They've turned it down.
Bali kasula, tabafwayo kumwa kulikena.
They joined them.
Bailundanya kumisango imo, iyapangwa no muntu. Umusango omo, uwashima, icho, icha isulamo misango yonse, iyafintu, ifiachikalishi. Bakuti batwaile, fiafine. Mailo, walisenda baiche pamana, nangundeche tekela, chani pachorushuru chelo. Wali ile kulya biri ali mu bwatu alelo ba kaitu asendira ba eche kulya umwishikuru wandi umwa omuno na bonse umwana wandi umkashana yeyo no mwana wandi mulu mendo omunono kaitu ile palya pamana kukwenda mu bwatu kuti wafirwa no kwenda mu bwatu pamana pamulandu wa busali ifiko abantu wa busafya palya pamana abali fye obwambalu bali nokulachenana uwato wa ishile pitila uwailu wa palifwe umbali ya waiche kumina babili utumendo tuwa mnyaka yu kumina hile chila umaumu haline chikopo cha abuwa mino yabo leo nafuaka waite necho kwatako ukusansamuka. Oh ye kutita wapo kufika lirari chino chalo nemi chito ya msangongeyo. Nomba paku ipoko ulavene kuma tontunga yoya kuti hiyo wakafwa waka ya kumbo ichintuto wakita balaya nukuya ilunda kulichimo icha palififishima ifia pangwa no muntu. Kaishi, uya msango mwine, uwa bantu, mwaba mwini chile chishima. Techindi, leo libu mbali afiko, iwe wa wigo teuza wa kowe lawa mchalo. Kabili wa isansha vene, kulicho, pantu, lafintu mayo mkotale sosa, ifiuni fia masako ya mo, fipu ukila pamo. Tabafaya, kuisa ukafuka uka, nukusambwa, ukumakuli ulia, mweo wa lubembu. Bafaya, ukuikarafe kulia kuine kunse, nukuikatilafe, kubunte, uwa kutibena Kristo. Mwana ndunshi, bapiri bukira, nukufuma, kuli wene, akafuka kwa kachi na kansansa, umweo wapwilika, nechikushi. Uye mwana nduwa chitrefyo, bantu bafuwayo kuilundako, bali kuwata, umusangomo, uwa bantukulia, haba chitikira, mulifilia finto. Unukuine, bapitire sana nishita, mwina Fred yona ine, na mwina Tom, umbali yesu wa ile kuchari chitawa baptisti, ichaishiko sana musumbo wa Tucson. Ukuya muna ngachakuti tekutusange kotumo tumotu unono utopinga atupera ko limbi kumfwa kofye miumfire ipya panono. Lelo kapiunga, haina ndile po chintu chimo. Chimbi pano bantu mu Egypti, iliyo bafuminemo, bale lya gariki, yona fimbi po, bale kwa yokuweleramo, kabiri nokuya mukuri afilia. Atire, icho chintu, chipinga abantu balelo. Kabiri fwe wonse twatire, amen. Ishata la mwanapo ibumbanga lilia ili chali chilionse yale kere ukulesha kashimikira nukulesha kunuma ukumona watira amen chali watilishe umwa kufwa tabaishiwe umwa chalo lele iyo David atire weleshe ni chongo chansansa kulishikulu mulumbeni pama sese mulumbeni pama na marimba leke ni chonse chpema chumbanye shikulu kabili imwe lumbanye ni shikulu lesa asasa mukira mwa ntuba kwe Lekeni wonse abasambishwa batire amen iyo ichiri chonse chasoswa mukulungama mulandunshi ushinga 10 kuri imi chitire nefishima fiesonde nokuisa 10 chitire ya chishinga ya kwalesa ili chishima chakafukauka Yesu Kristo chishi ushinga pili ukira kuri wene ukolesa aba kapela wesu uwansanse shingi kapela wesu uwafingi malumbo kapela wesu uwafingi muchikushi ukutekanya kwa mishipa yandi kufuma kulilesa yona nakuka nsange chikushi chandi muli Kristo temuli fwaka temu fintu fya mchalo temu kuilunda mufisu minofimo leo ni mkusanga wene chabo chabulayo icho atire nganaya mkawela kabili mkumusenda Nsange nsansa shandi mulicho. Wene, nsansa shandi. Balanderelo, paku inundanya, kulivi finto, na paku pange chichiye cha Old Council of Churches, ukuti, baino kupange chifuro, icha wamisha, icha kuikalamo. Ukulingana neto nungano liandi, ya ufumachumi, baino kupange chifuro, icha wamisha, icha kubembukilamo. Icho chilife, chonse felubembu, na yoyine, techa kuikalamo, leo cha kufilamo. Ukupanga inchende ya chiko, ya kubembukilamo, ukubembukilamo, mchifuro cha kuikalamo. Chintu chonse chaba kunse ya kwa Yesu Kristo ne chabo chakwe ichamweo chishima ichatobeka ichili chonse ichesha kupiana pali chena ichili chonse wesho kuchita bakuletera omutende chonse cho wesho kuchita bakuletera itsansa mushi umusango onse uwansansa isho pokelela ukuma mu chintu chimbi ngacha kupiana chabo pali ichi chishima ichatobeka ichaisulamo obusali wene ala pele chikushi ichapwirika Ndehebu kisha kuno, inchita chalu subai shingi, isha pitapo, na fumine kumuishi walu kungu. Wali mumendo, umokunse kudia watile kuline, atile, na muishiwa, umulanduwe, usosila diosepama na kashifia, ukufwala baka putula, valia elo na fintu fimbe, atile, nicho uli mkote, atile, umulandu walenga. Natire mwana kuno, linde miaka inga iwe, atire, ama kumia vina chine lubari. Natire, diyo nalu mwaiche, linde miaka ingi ya chepako, payo kwete, nalashi mikila majinu chuma chine. Nalisanga kafukauka, kachi kushi. Wene, echaka niko chandi, amen. Chikulupi ale pere icho, wawine busuma. Uyo e wandi, uwe mulimo wandi, kuna shapali wene. Ukumona mulimo waku wako kwakwe, nukumona fia ale chita. Takuwa kafuka wakambi, akona ishiwa. Oh, kupungolo kukusuma, uyo ule mbutusha tutu, ngemfula ya vuta. Takuli kafuka wakambi na ishiwa, takuli kanomuno pa wakwa Yesu. Kulikuwa kafuka uka, haka isula mwa mropa. Ukufuma mishipa ya kwa Emmanuel, umu wababe mwebi la mpanshi yeshi, no kufutuwa kumina mbi ya boyonse. Nde mwe watakuwa wakafuka uka kambi na ishiwa, kanuka liya kafuka uka. Kali nsambile ine, yona linefiko. Kala nsungo wa sambwa, pantumtafoye kuikala pa ya pene, palitena. Ukunwa ya menshi, haya pia, haya Yesu shio mwe wandi, nensansa. Kutina wawa tompoka, nukumfo kuti, tekuti ntualire, umukuna umbi, tekuti nyendo kuyanele kumo. Jena kutina fukama panshi, nukushimpo muno wandi, pabula leno kutila, shikuru lesa, nimwe makayandi. Nimwe chikushichandi, nimwe fionse, muli fionse wandi. Kutina tendeka, ukumfe chintu chimo, ukulavila uka, ukumamuka tikandimulia, na ufumamuni chena. Gafyo nchiye, pamiya kama 15, kutina shivuko luchelo, mwari shwefyo chawa, tekutu fumye, nukuru kumo, kulia pavu sanshi. Iye tekutu chite, leono mtu umo, alipachivi, ale kunkusha, nangu biri, ale nje wakuti kwa isa ichipamfishe, kunche ndeimo, uko mfile na haya. Leona ato ntongenya, kutina chitachani, ukwesho kufunguru wa kuru kumo. Na ato ntongenya, imwe nimwe kafuka uka, akai suramu amaka yandi. Amen! Amaka yandi, na wafisa wandi, vifuma kulishikulu. Imwe jishima, chaka fuka uka chandi, imwe ulume na wandi. Awa wala mbali shikulu, wabibe mkamaka, vanda na mapindo, ngaka pumpe. Baka butuka, noka na funshika, wakenda, tabaka po mponteke. Shikulu lesa, uwe mlimo wandu kuya, na ituwa kuchifuro cha mlimo. Necha kubalila puna mwishwa, ichindu chimo, kutendeka kubatauka, mkatika ine. Uwishikumo, kulia munchende inono, na aliku watu kulongana kumo, mutopeka kansasi. Waliko mulu mendo, kashimi kila uwa chaiche, umo, uwa pali yao, awa walilepo, ukulanga fwa. Mwina roi, uwi kere muno, aliku kishenchende. Muli inchende ikalamba kulia, kwali uyu kashimikira, aishirengira mwisambali ya mutenge, nangu munchende, ichivumba cha kumbali, chari mwikishe panshi ya chiko. Chiru mendo ngari fwile. Kili uli yako yari pokele, lamba wako yari fumine, munchende ikalamo, ifiafina, fiari muwirire. Na ikile pacha kulia cha mwikulo, na lela nda kumuka shuandi, na tire, we mkashi, na uishiwa, Yesu ngachiwa pano, na uishiwa ifiwe ngachita. Na tire, dili anga filishe, ndeche tekera chiechewo, ale ya filisha Kristu. Kawina tire, uya uche njeshi wakwachua. Na tire, Yesu ngalipano, ngachia nuku ya vika, ama woko ya kwaya mshiro pali wene. Uya mulu mendo, kutia wa mtunturu, chile sakamana, nangu hili uli yakwe, ipokele. Kutia wa mtunturu, pantu Yesu, kutia aingira mulia, bakuishiwa wino wino, ife wene ali. Hali shive, uwite wakwe, ama lembo ya lirungike, ukushininkisha, muli wene kuti, wene ali shive untu ali. Kawite, ukwa wana nukutushikana vyo panono. Kuti atambali kama woko yakwe, pali wene kutira, we mwana, poshiwa, enda fumamo umo. Kaina atire, takuli fimana na ngufinga fulashani kumbo, ifinge paya uliya mulumendo, nish. Na atire, kuta wa mtontolo. Leona atire, wamo na we mtemwikwa, ali ni Yesu, ama woko ya mshiwa ya kwa lesa. Na atire, inendi mubembu, na fyerwe, ukufyalwa, kwa kwa mpana kwa maomeno mwana kashi. Tatana mayo wonse bali ababembu eyo na ine wine nshaba chisumane yofye chimo kamina atire ero ushena wishiba ngata kuti shikuru ali mpere chimonwa nokuntuma kulya yena ni nshicho kuti chaibera natire kuti naya nokubika maboko yandi pali wene kuti afuma muli buli abusanshi ngata kuti ali mpere chimonwa ndiona tendeko kutontonganya nakeni ngata kuti chali chimonwa kuti chaba chanshi yali maboko fye ya moye ina yafiko pali wene. Muntu mwe nefye wakumpepera maboko ya mwe nefye ayafiko leo natende ko kutontonganya ine ndi wakumwimilina ko kaishilesa kamona ine uya mulopa wa uya mulungami umo pamulupa ya pachipairo ulamba patirako wene ewingi wandi wene bekoliandi wene emwe wandi. Nanti ile, itinu fia chimo, itinga nengo kubika maboko ya nipali wene, na itinikelo, nipamulani wakuti, mkwate itinikelo, mchimonwa. Kabili kwa mula chimonwa, itinikelo chimochine, kutachisa chindu chimochine. Hei, chote kuti, njipende kube chindu liyo chimo, hei kumupenda, fionse, mwini fionse wandi. Wene, mweu wandi, wene, wakuntuma wandi. Takuli chilonga ino itantumine, wene wantumine. Hallelujah! Nehamish na liyakwe, nehami kama woko pali wene. Naliendele, ukuya kulia, nukuya vikama woko pali uliya mulumendo, na igenshita ya wishiku, haishire sangwa na mkulongana, umutu ntulundi. Amen. Oh, wene, eka liya kafuka uka. Takuli ya kafuka wakambi, akona ishiwa. Takuli, kanofio mulo pa wakwa Yesu. Nali wa ununga, nichisanguka. Wansefe ifwe, ese tuwala. Nilokuli lesa, tuwali baba prilika. Yeah, ito bene wapwilika, ngeke shinwe, uwa mumulu awa wapwilika. Kutu wabaishani, bantu kulia, wapwilika, ala tuimini nako kulia. Gali ya kafuka uka, karababu palia, chila wushiku, haka pia. Techimo, ichakuti, charika ila, leo kapia chila wushiku, akwaka samba ime mbushani shonse. Wene, heka ya kafuka uka, nomba mku isala, kutina sosechi. Chonse, ichapusana nechi, sishima fia toweka, na mkule kresha, chika sumya, ife wabikamo, muli chena. Ngacha kuti ulewike suido liyowe yonse, nishita yowe yonse, leo na fionse, mulichimo, padifile fishima, fiachikalishi. Yesu atile fiali fishima, fiatobeka. Yesu atile fiali tobeka, kabifika sumia ichili chonse, icho mkabika mwifiena. Tekutimu ya panta nishina fio, panto, fika suma. Pantu wene, nshira fia imo, iya kuchine, iya kumweo, leo na kusansa shamia yaya, no mutende wa mia yaya. Wene, eka fie, kabili nshira imo fie, iya kulichiria.
Oh my.
Oh yeah. Akafuka kakamweo. Akaishi kama ni Yesu Kristo. Mulandunshi. Kabili ena ni nani? Chebo. Umowine. Chebo. Umweo. Akafuka uka. Umowine. Mayo ilelo. Nomia yaya.
The true believer.
Wache tekela ichine chine. Ensansa shakwe shapulamo. Emweo wako wapulamo. Kabili ichikushi chakwe. Ichapulamo. Chaba muli Kristo.
No pumping,
teku pompa, teku tintanya, teku ilundanya ko, teku pila, kuche tekela fe, nukula atusha. Ifyo, ifyo wene, awa kuwa tekela. Kamunga shifu Abraham, tale tintanya, tanchile chifukushi, tali wasa kamikwa, alikuwe techebo. Ashintile pevele, ya kwa Eoshaudai. Iyo Abraham ali ne myaka umwanda umo lesa amoneke kuli weno kutira ni ne wa maka yonse ishibuli ya chihebere ni eo shadai italwa mkuti umo wa mabere kamina ukota na maka yobe na yapwa yose ndama pati fuba chandi nokonsha maka yobe muri akakafuka uka amen tikuti insha onkereko umubiri upya.
He had the baby by Sarah.
Akwe to mwana muri Sarah. Kabiri pano mayami akaba 15. Aishire kwata bana chinero bali mwana kashumbi. Oh, eo shoutai.
The Old Testament.
Ichipingo chakale chilangi shaifi achitire. Ichipingo chipya chilanda ifi akachita. Amen. Ichipingo chakale. Nomba mwena washima etuna yangu fyanya nokulekela papeli nomba mukashita fya kanono. Kutina temo kulande echi lintunshira Isala. Inshitaimo, nalikuete chilangiro chisuma paluwa ichi. Nalenda ndelonda. Naba ntuwabe ngikuno, kuhisamba Georgetown, kuhisamba kuja Mewtown, kuja kwali, kuhunu mamumpiri, akafuka uka. Chali chishima chakafuka uka. Chale fumia, nalimo, ama fiti yane, atemwa ya sano, haya mulonga wa menshi. Yale fumfumu kafie, inshita yonse, leona akafuka uka, akalambanga nshi, paya pene, pabili kushinguluka chena, pali ayenga ya kuno, ama ya penu royo, ngamu ishiba, leone fintu fimbi, ifia mene palia, fili ya ifia paramenti. Kamili, oh, na leo mfwe chilaka, ichi yako yako kulia. Oh, ye, ukupala mina, echo, na leo ambala kupanshi, lulaliwa ichi, chintu, kabili ukunwa, kabili ukunwa, kabili ukuikala panshi, kabili ukunwa, ukulolela. Kabili umwaka no umwaka, na leo hii na lewe la kulia kakene, kafukauka, kamokene, takare kama mumpepo, nangumulu suba. Kabale kasangu shame shimakasa, tekuti mwalule, ichi shima chakafukauka, ukulame shimakasa. Oh, hawe. Oh, awe. Tishilese kama na, ifyo kuingatara, tekuti chilenge chilia, ukuba menshi makasa. Kuti mwasangula, ichishima ukuba menshi makasa, ukutara kwambe pofie, ino nakuti kwa jitecho. Mwamona, tene chichonse chenda, chali kwa tomwe omuli chena, chilenda uka. Kwa tekuti mwasangula ichishima, chaka ufuka uka, ukuba menshi makasa. Nangu mupashi, ututikishwe chani, panchende, ichishima lionse, chaba fie chabumi. Ikareni, pali chile ichishima. Kabina lulekeshe kulia, na leya kuno kumapo, kabili, oh, ye, menshi fya ya pia. Taufu ya nukusa kamana, shishi wenga nafika kulia, shishi wenapo, ngayari kama. Ye na yala fuma, shima famu muko tali njebele atile, vashikulu, vanu wa mumuine. Kabili atile, tataza hachi kama, na ngukuba, ichili chonse, na nomba chishi machimochi nefye, ichifuka uka, ukulola mumana, wa blu kulia. Na litondon kenye, oh, ye, ifyo yaba inche ndeya wama, ukutapirisha. Na lenda mpepife na mailo ishumo ukupasuka mwishira pakufika kuli ya nchende pantu yari ni nchende mo isuma sana ya kunwako. Oh, ifyo ya wemea ya menshi. Oh, ye. Nale, nale ya kunse kulia mwichi ya kiswewe nomba ni Arizona nchilinda chitondonga nyapo na nomba. Chiria, ichishima, ichisuma kuhisamba kulia. Ngacha kutila ningaya lambalafye kuli chiria. Ngafintu David aso sirenshita imo. Oh, ngacha kutila na alimwene na kabiri umukufye umo muli chiria chishima. Ngacha kuti alifile kireko fye kulia. Kabiri umu shukumu na alikele banshi. Ewa na kuweta kantu kamo. Aka kunsekesha kano na kanchitikire. Kana tire. Chinshi chikuengo kusansa muka nshita yonze. Kutina temokuba uansansa ngefyo. Chinshi, nishata langu mwanapo, uwa bulanda, apuna atendekela ukuisa kuno. Tapata la, apapapo, icha bulanda, paliwe. Natie, iwe lionso wafye wa isulamu nensansa, ulatola uka, nukuila uka, nukusamwa, mumpepo, nangulusua, kutalale, nangukawe, nangukuwe shani, lionse, wafye wa isulamu nensansa. Chinshi chikulenga, chinshi, ni chinshi, ushe pantu mwamuliwe. Natile, chisuma, nimbi, tukalulutu mwamuliwe, eo nukutemwa, walitemwa sana. Nantile chisuma, nakanshi, chinshi chikulenga ukula bilauka, ifyo, chinshi chikulenga ukusansa mkefi, chinshi chikulenga yonse kuisulamu nensansa. Nantile, ushe nicho fiu nifi mwamuliwe, awe, pantu ini mwamuliwe, awe, nantile, chisuma, nakanshi, chinshi chikulenga ukuisulamu nensansa. Kabili ngacha kuti chile chishima, chali ngaswike, kuti chalandefi. Mwina Branham, te mulandu wakuti kulanwa na atasha palito, kabili tepa mulandu wakuti, ndapela kufiuni. Ndapela, kuli wansefi, ulefwa yokunwa. Ito ufilefi yokuchita, kuisa kuno, nukunwa. Lelo, ichi nengo kusansa muka, te inembila uka, chintu chimo mkati, ichi nsunka, chintu chimo, ichi mbila usha. Kabili fiofine, efe chawa na kumweo, uwa isu shuwamo umupashi. Pamongafia Yesu asosele, alimukati, akupelo tushimatu wa menshi, ayafuka ukira, kumweo wa miayaya, akafuka uka, akamfuku mfuku, akapongoloka, akwakato ilafie, ukulafuma.
Nangulukutalonse, Uruachala, Lebamura to my panshi, you are the Pajia Chishima, Munandushi, Wingamuli Sango Yakaria Chirongaino, Nechima, Umai Surotushishi, Nessin to Fiance, Nokurano Pachin to Chira, Itachi Kalishi, Iowari to Kukafkauka, Itishima, Chakam Fukumfuku. Ndaton Tonkanya, Sophia Chale Sunka, Noku Chengeresha, Noku Poma, Noku Seka, Noku San Samuka, Noku Toroka, Noku Sama, Ukwa Talala, Ukwan Fulanfula, Ukwa Kawa, Ukwa Uma, Yuetaro Chonse, Chashala Chale Uma, Chena Chale Pongo Cafe, Pamongafio Chale Chalionse, Pantu Chali Chashika, Chali Mwa, Chale Fuma, Shimumawe, Oh, Shireke Ninjikale, Kulikaria Kafkauka. Sende ni misango yenu yonse ya pangwa no muntu, yo mlefu haya kusenda, ifishima fienu fionse, ifi akale fia chikalishi. Yo ndekeni, nise kuli, nangu ifishima fia chikalishi, yo ndekeni nise kuli akakafuka uka. Ndekeni njise, kuli auko wene, alafia wa isula. Wene, ensansa shandi, wene, elubuto luandi, wene, yandi, emaka yandi, wene, emenshi yandi, wene, emwe wandi, wene, eshinganga wandi, wene, emupususi wandi, wene mfumi yandi. Fionse fion kabila tisangwa muli wene chinshi ningafaila ukuya kuchintu chimbi munyina nkashi useta waise kuli akakafukauka muno wishiku tawaise ngajakutira tawatala awo bakulya useta wa kapokele muno wishiku iyo twala konteka imitwe Yesu ifishima isya tobeka ifisuma ifitonya ichalo ukula tonena muli chena ubusali ukufuma pamatala Eo nefya mwishi kushimbi. Mula ndunshi indalai. Icho fila fintu fishinge kalamo. Aka kafuka waka kalamba kai suramo mulopa. Uwasumine ukufuma mishipa ya kwa Emmanuel. Chinshi. Icho wishinga pokera. Icho muno wishiku. Nesa. Chienga tuwafwa muno wishiku. Muli chino chalo chauma. Icha chilaka. Nga fintu kasema aso sile. Wene. Chiriwe. Uchalo. Icha mfunshika. Eka liya kafuka uka. Usheta mwaise, kuli wene muno wishi kumiti mayenu, iyo tule pepa. Mwebasu matata wa mumolo, takuwa kafuka ukakambi, ngefyo luimbo, tulelila. Takuwa kafuka ukakambi, yako naishiba, takuli kanofyo mulo pa wakwa Yesu. Asitaliwe kulia, na kushiwa kulia. Noku fila kulia, noku vukila kulia kabiri, mchinso chakwe. Bionse shikulu, leke nindeba mchinso chakwe. Panta kwawa umbiona ishiwa, takwawa ichisumino. Takwawa kutemwa, takwawa kutemwa kano Kristu. Takwawa ichisumino kano Kristu. Takwawa wuku kano fye Bible. Takwawa ichintumio yofye chimo, takwawa insansa kunse yakwe. Gama mfumia pali inemweresa, shiresa kama na uwe ingi wafya chalo nanonka. Jena kutichawa fye chafwa. Kutina lenda uka, na mamo kwa yandipa mutwe. Kama mfumia wene pali ine, nishipampu ila shikulu. Yone kenawe muli ine, ya nishi disemba, akawa mafye, nga mei. Ile nishi takuli nchende ya kaba, kawita kuli nchende ya uma.
Even death itself has...
Nemfa ine, taikwete buka chimfya. Leke nitu mkuwate tata, mupeni mwingi, kuwate tekela onse muna wishiku, nga fintu, valelela, muli unomputule. Awe ngi muli vena, vale wapa ulendo, wapa musebo, unawine wishiku, yo wakula welelamo, kushamiao. Kabili, nechichile kutonunganya kwabo, ndeikala palika ya kafuka uka. Ndeikala palia, ukulanu haya pia, ishita ne ishita. Kabili nga chakuti, taba pokele yecho, na nomba, shirekeni, wampokele nomba, pakutumenga senda kafuka uka, pamona bo. Tenda pamona imwe, nkalaba pamona imwe, ukufika, ukupwa kwa chalo. Pele ni fifindu tata. Kabi nomba, iyo tukontamike, mitwe Yesu, sinofine, usepalipo umo, muno, unobushiku, atemwa ni wanga, wawale tira, shikuru, ntualeni kulikari akafuka waka nomba line. Shishile kuno, ukumfafi, njishile kuno, kukufuaye chintu chimo, njishile kuno, kukufuaye imwe shikuru. Ndeka vila imwe, unobushiku, iseni kumutima wandi nomba line, usemwalachita shikuru, lesa mpale, shikuru apale, umo umo. Tata, na mmona maboko, pamulu, no konke chibumba, na mmiputule imbi, panse, imwe na mmona tata, ine ndepo kuti, mpele zintu fionse, vale kabila. Nima alenu wapachishima, chimo ichakale, shikulu. Ichifulo chimo, ichakutubilisha pofye, lubalipanono, hapo mtumo, afu kuile chishima.
Nali baichako weshiwa nemisango yonse ya fisambirisho cyayibera kukana ichebo na pepa mweleza ukuti muno mushiku balaisa kuri wene uri eka lyakafukauka kalyakafukauka kamweyo pele ni tata na mapela kuri imwe nomba mwishina ya kwa Yesu kabiri ali njebere nga walomba ichili chonse mwishina lyandi chikachitwa nomba nga nshirombereji shikuru nkana kutontonganya ukuti kuti chachitwa kuti ine na kuti ine na susafye pamulandu wakuti chikulufye kuulanda ndio na pepelako nofu machumi na pepelako ukuchetekele ukuti mwino kupela isyo mwala ile echo nomba na wawulo kubafumya kuli chilie chishima muno wishiku na wafumya munchende iyo wale nwamo kumo mashale ikuta nuku waleta kuli yaka kafuka uka na chitechi mwishina ya kwa Yesu Kristo. Ama benu shikuru, leke ni wanwe kulimwe, mweme nshi ya mweo, akafuka waka kame nshi ya mweo. Mwishi nali ya kwa Yesu, nalomba, amen. Pele ni chishikuru.
Oh, precious is that flow that makes me white as snow. Found I know nothing but the blood of Jesus. Oh, what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Oh, what can make me hold again? Nothing but the blood of Jesus.
Oh Yesu, undapeni aba shikolo, peleni chi shikolo, ukupitira mwishina lya kwa Yesu. Nape palesa, ukuti imwe, imwe mwaishi wa fyonse. Tonoganye nipo takulia kafuka wakambina ishiba isha ishiwe ichindu kanofye wene shikungwa uku ishiwe sindu fimbi kanofye wene techimbi kanofye mulopo kwa Yesu. Oh,
oh, precious is that glow that makes me white as snow. But the blood of Jesus.
Yo twala imba ulo na kabiri katule poshanya muminwe umono mvie. Semwa lite mwana uno mulipo umo ukwete pochimo ichili chonse chabipa pamunankwe ngaye mauli kabiye kachimke wino kachite. Mweneka tufume muno musangoyo mwamona anoku atakabi kamo pamuntuli wonse iwe kabiye nokwamyecho nombali nefye. Nomba linefye, ekashita kowe, akakuya, nukutia munyina, mkashi, na hila ndaifintu fimo paliwe. Na hito nuenye, ifintu fimo, nshalo seshe, mkuchitefyo, ntelirako. Mwamona, ifefya kuchita. Leke ntukuata kafukaoka, pakati kesu, nishitafe yonse. Mwamona.
No other bound I know, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is a flow that makes me white as snow. Oh, no other bound I know, nothing but the blood of Jesus.
Oh, we shall win it, Musuma.
No other fountain. We won't
get to a kaiko eshe, kufintu fimbi. Twali patukako ukushe chalo kunuma tatufua ya kabili wa galiki wa muigupti nefishimethi ya tobeka tuwawamu ulendo na shukuru Yesu chirie chiriwe cha ominwe. Amen. Ukulari ya mano kufuma kumulu nukulanwa ukulari ya filio vya wangeli nukulanwa mchiriwe.
No other fount I know, nothing but the blood of Jesus.
Nomba na tukonta mikemi tuwe Yesu, ukupepo ukutilesa, apalesa na sana, onse wa muli imwe, ukuti kusena mina kwakwe nolusefu kabe na imwe mu mulungu onse uyuleisa kalinga chakutira ichintu chimo chali chitike ichakuti umo muli imwe aya ukira kuishi yali achipembe nomba mule ukisafye kuti mawa shifya ya nono aya kusendama nokutusha mpaka tukakumane mwivu kishe kuti awabali no mweo nokushala tabaka tangirire awaba alala pantu intandala ya kwalesa ya ntandala ya kulekelesha ya lenga mutanda elio fye ililile na ye ntandala ya kulekelesha pamofye ngechika katilo cha kulekelesha ikawa kuisa wakwa shikulu na wafuila muli Kristu waka valira pokuima kula tushafye mpaka ilia nshita.
If you should get hurt, remember.
Kamilinga chakuti mwachenwa ibukisheni uleshina yakwa Yesu ibe nkwela kuchiteyo chonse.
And when temptations around
lintu amatunko yakushinguluka pe mafeli yeshina lya mushiro muipepo ifi wafika fulumuka mule ibukisafye tulesu bilo kulisa mkumanya kuno panshiku ya mulungu ile sakachelo mukaleta abalwele nabachushiwa nakula mupepelako. Naine, mune mpepela konomba. Ushema kula chita, sose ni amen. Mka mpepela ko, ukutilesa, akapale.
Name and prayer. Jesus bowing, falling prostrate at his feet. King of kings in heaven will crown him. Oh, when our journey is complete, precious name, isn't it sweet and precious? Oh, Father.
Yonse chali bacha afya kumusha nangunjishibe kuti mulebirima lopali bapo che chintu chimopa lekeni tu ichipano na chimbi timofye ichalumbi mwalachita mwalachita ibelia palwa intambwe katanya nkashi nibanga baishwa uwimbo luwakale twale luimba nyaka yapita kabina chitontonkanya inonjita yabushiku amaboko yabiri okufuma pamyanda ne myanda eba shalapo iyo twale imba ulo luimbo mutabenako noku ikata na maboko umuno mviye iwe ya palwa intambo ikatanya na alishika wengi nganshi kuno kuine munshishi vale lolela nkaba muna na kabiri ndaba muna limo limo muchimonwa nganolesha kuishi ya chipembe baba kulia na tuina mike mitu Yesu nomba iyo tule imba. Nomba, inamike ni umutwe. Na tuwa batu kana tula ili shanya tumona na mumitima tukaya kumana. Nemi tuwe Yesu ya kontama na luwila ukulongana kulika piunga nomba no kutufumia ne